Tieni fetiwe la mise mitu ya tukwa pembero. Mwokonde duatada kumamba ifetika imba nyimbo ya kungo kulubirira. Iyo inmatupangisa ife kudziwa kuti ndi chochonse chimene ife tiyenera kuchita kuti tilandire lililonse la malonjezo a Mulungu. Kungo wakulupirira iwo. Pakuti izo zinalembedwa. Zinthu zonse zoteka kwa iwo amene akulupirira. Pamene ife tikulira monga mwamuna yemwe anali naye mwana wakhunyu. Ambuye ine ndikukulupirira thandizani inu kusakhulupirira kwanga. Ife tikukuthokozani inu chifukwa cha mphamvu yanu yayikulu, vumbuluso lanu lalikulu la inu weni kwa ife mu masiku otsiriza awa. Izo zimapangisa mtima wathu wokondwa kwambiri ndi wosangalala, kudziwa kuti ife tabwera mukukhudzana naye Mulungu wa moyo, amene amasimikiziranso izo mthupi kumene maumboni ogwirika. Monga iye anachitira mu masiku amene apitawo, ndipo monga iye walonjezera kwa tsiku ili. Ife tili oyamikira kwa inu Mulungu wathu. Tsiku la ndima ili limene palibe amene akuoneka kuti akudziwa njira yoti apite, ife tili okondwa kwambiri kuti ife tinapeza malo achitetezero kothawirako. Tsopano tidaliseni ife usiku uno Ambuye, pamene ife tikulankhula za mawu anu. Ndipo malonjezo amene aperekedwa kwa ife, titawasunga iwo mu mitima yathu, kuwasamalira iwo ndi ulemu ndi kuwamvera iwo ndi ulemu weniweni wa Mulungu. Ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen. Chopeka chachikondi, iwo sakanatero, iwo sakanachita izo. Ndani anachita izo? Ndinolakwa, ine ndimawapanikiza amanejala. Iwo ananena kuti ananditengera ine chopereka chachikondi, iwo akanati asachite izo. Ine ndikuyamikira izo, Mulungu akudziwa izo. Koma ine sindimabwelera konse izo. Zikomo inu, Ambuye atakudalitsani inu. Ine ndidzachita chilichonse chimene ine ndingakhoze. Ine ndidzaziyika izo mu mishoni wakunja, kotero ine ndidzadziwa kuti izo zidzapita ku ufumu wa Mulungu. Ndipo ngati Ambuye alola, ine ndidzazitenga izo ine mwini ku maiko, kukabweretsa uthenga omwe umene inu mwakhala mutakhala mukumvetsera sabata ino. Ndiye ine ndikudziwa kuti izo zidzachitika momwe inu mwakhala mukukhulupirira iwo. Ambuye andithandize ine kuchita izo. Ine ndili wokondwa kwambiri chifukwa cha kubwera kwakukulu sabata ino. Ndi chifukwa cha inu anthu nonse amene mukumvetseranso usiku uno ndi mawaya a telefoni. Ndipo ife tili othokoza kwa wina ndi aliyense wa inu. Bili ananena kwa ine mawa uno. Iye anati, "Adadi, ngati inu mukanabwera ndine mawa uno molawirira kutangocha kumene. Ndikuyima kunja kuno pozungulira mmalo awa ndikuwaona amayi akudyesa anawo mgalimoto. Anthu osaukawo atakhala mu mvula ija kuyembekezera kuti zitseko zitsegulidwe. Inu mukuona chimene wachinyengo ine ndingakhale ngati ine nditakuwuzani inu chilichonse osakhala choonadi. Ine ndingakhale kwenikweni munthu woyipa. Nthawi zina ndimayenera kuwapweteka. Koma sindicho chifukwa chakuti ine ndimafuna kutero. Ndicho chifukwa sindine amene ndimawapweteka. Ndichoonadi chimene chimawapweteka. Ndipo ine ndikukhulupirira kuti ndicho chifukwa inu mumabwera. Chifukwa ine ndiliona mtima kwenikweni ndinu. Ndipo ndimachita zonse zimene ine ndingathe kuti ndikuthandizeni inu. Ambuye athandize wina aliyense wa inu. Ndipo tsopano ine ndikufuna ndithokoze anthu chifukwa cha chigwirizano chawo chabwino, anthu a mzindawu uno nawonso amene anatipatsa ife kutilola ife kuti tikhale nako kubwereka kwa nyumba ya sukulu iyi, nyumba yochitira msonkhano ino ndi nyumba ya masewero. Ndipo ine ndikufuna kuthokoza olemekezeka ngati inu muli pano. Ndipo ine ndikufuna kuthokoza Houston Colvin yemwe ali wosamalira pano chifukwa cha chiyanjano chake chabwino mukutithandiza ife kuti tipezawa ndipo khala nafe ife usiku uliwonse. Ife tikuthokoza polisi ya Jeffersonville chifukwa chobwera kuno ndikuyang'anira ndi mtengo wotsika kwenikweni. Ine ndikuganiza pafupi madola awiri pa ora. Mumwe ya polisi anayikidwa pano pa ntchito ya padera kuti azisanjitsa magalimoto kuona kuti palibe popanda chochitika ndipo chilichonse chinali bwino. Ndifo thokoza kwa anthu chifukwa cha izo. Ndipo kwa nawonso ainjiniya kuno pa gulu. Ine ndamuzindikira iye ndipo onse amene akhuzidwa nazo izi, ife ndifo thokoza kwenikweni kwa inu. Ine ndikuthokoza wina aliyense wa inu chifukwa cha mphatso. Bile wandibweretsera kumene ine madzulo ano mphatso zingapo za izo ndi mabokosi suiti ndi zina zotero ndipo ina ya iyo inali madaliso pa chithunzi cha Khristu atajambula mwicho icho ulaliki wa pa phiri ndipo icho ndithudi chinali chokongola ine ndithudi ndikuthokozani inu ndi zinthu zambiri zotero ine sindikudziwa momwe ine ndingakuthokozereni inu chifukwa cha izo ndiyeno ndiponso chifukwa cha kwanu kuthandiza kwanu kuthandizira muchuma msonkhano ife ndithudi tikuyamikira izo ndi mtima wathu wonse ambuye adalise aliyense wa inu molemerera Bili anati panali anthu ambiri inu mwakhala mukupempha zolangulana zapadera pa nthawi iyi. Ndipo ambiri anapempha ndipo anali nawo ana ang'ono oti adalitsidwe. Oh, momwe ine ndikufunira kuchita izo. Koma inu mukuona pamene ine ndinabwera nthawi iyi ndi zofulumira kwambiri. Ine ndiyenera kukhala molondola nthawi zonse mukuwerenga mawu awa ndi pemphero pa chifukwa chobweresa mauthenga awa. Onani, iwo sali, iwali achilendo kwa ife. Chifukwa, ndiko kupeza chifuniro cha Mulungu, ndiyeno kulankhula zinthu. Ndi zonse zomwe ziyenera kukomana palimodzi, ndikumupempha Mulungu chabe chimene ndiyenera kutsegula. Tsopano Ambuye akalola, ife tidzabwereranso posachedwapa mwansanga pamene ife tikonza kupeza tsiku, ine ndapanga kusunda kapena ananena china chake za Easter. Ine kuli bwino ndifufuze izo, chifukwa ine ndikuganiza ndiyenera kukakhala mu California mosatira pafupi nthawi imeneyo. Kotero izo mwina zikonza kukhala zolakwika. Komabe pamene ife tidzabwereranso kukachisi, ife tidzakutumizirani inu khadi ndi mpingo ndi kukupatsani inu tsiku ndi nthawi. Ndiye ine ndidza mwina pa nthawi imeneyo, kachiwiri ine sindinayike nthawi iliyonse yopempherera odwala. Ife sinakhale nawo msonkhano umodzi umene ife tinabweresa anthu ndi kuwapempherera iwo. Ife takhala tikuwatumiza iwo kunja. Ndipo abale athu pano akhala kulalikira mbale Livell ndi mbale. Abale ena awa akhala kulalikira ndi kupempherera odwala ndi kuchita ubatizo wa madzi kubatiza kani ndi kundilola ine kukhala ndekha ndi mawu. Ife tikuthokoza amunawa. Iwo anachita ntchito yayikulu. Pala abwenza ambiri pano amene ine ndikufuna kukomana nawo ine ndikuyangana pansi ndikuona John ndi Aaron ndipo apa pali dotolo Livell mmodzi wa manejala a msonkhano mbale Roy Borders amunawo ine ndilibe ngakhale ine sindingagwereze ngakhalenso dzanja lawo ine sindinakhale nawo mwayi kutero. Ine ndikuganiza za anzanga ochokera ku Kentucky ndi ozungulira kuno ndi anzanga otumikira. Momwe ine ndikufunira kuwagwira manja awo, mbale Blair, ine ndinamuzindikira iye kuno tsiku lina. Ndi ochuluka anthu awo omwe ine ndimawakonda. Ndipo iwo akhalapo ku misonkhano yambiri, ndipo ine sindinali ngakhale mochuluka monga kugwedeza dzanja lawo. Ine ndikuyesera. Izo sizili chifukwa chakuti ine sindikufuna kuchita izo, ndizo chifukwa chakuti ine ndilibe nthawi yochitira izo. Ndipo ine ndikungofulumira. Kudalitsa wana Zedi, mwana wamwamuna wanga yemwe, mzukulu wanga wamwamuna wamng'ono amayenera kuti adalitsidwe pa msonkhano uno. Ine sindinakhale nayo nthawi kuti ndichite izo. Davide wamng'ono, ndina agogo kawiri tsopano. Kotero bambo me, ngati iwo ali pano usiku uno amene anandipatsa ine ndodo ija, zikuoneka ngati ine ndidzayenera kuyigwiritsa ntchito iyo posachedwapo. Kotero ndipo ine ndinamuza Bile, ine ndinati Baibulo linanena kuti chuluka nani ndi kudzazisa dziko lapansi, koma ntchito yonseyo sinapatsidwe kwa iwe. Ndipo zidzukulu za chimuna izi zikuoneka mofulumira. Ndipo kotero kumbukirani, mpongozi wamkazi wanga anali chumba kuyamba ndi kuyamba, iye sakanakonza kukhala nawo wana. Ndipo tsiku lina akuchoka mu msonkhano, Ambuye analankhula nane, ndipo ndinati, Lois, iwe udzabala mwana wamwamuna, Ambuye akudalitsa iwe, vuto lako lachikazi latha. Paulo wangono anabadwa miezi isanu ndina yotsatira. Miezi iwiri mwana uyu asana dzeboonekera ine ndinali nditakhala ndikudya kadzusa m'mawa wina pa tebulo ndipo Lois ndi Bile anali atakhala pozungulira tebulo kwa ine ndipo ine ndinamuona Lois akudyetsa mwana wang'ono ndi Pinki kapena blanket la blue atamukulungamo iye ndipo Bile anali atakhala pangodya akudyetsa Paulo wang'ono. Ndinati Bile ine ndaona kumene masompenya Lois anali kudyetsa mwana atamukulunga mu blanket la blue.
He said, "There goes my hunting trip."
Yanadi ndumene ulendo wanga wokasaka ndiyo miezi isandina ichabe kuchokera pano. Miezi kumi ndi umodzi kenako David wang'ono anabadwa. Ndipo ine sindinakhalebe wokhoza kumudalitsa iye kwa Ambuye ndipo sindidzatero mpaka ife tidzabwereranso. Kotero inu mukuona chimene icho chili. Koma ine ndimawakondera anthu ndi chiyanjano chawo. Koma abale athu akhala kupempherera odwala ndipo ine ndikudziwa kuti ndichopambana. Usiku uliwonse ife tapempherera odwala wina kusanjika manja ake pa wina tonse ife pali mmodzi. Chimene njira iyo chimagwira maonekedwe onse. Koma mwina ngati Mulungu alola ine ndidzasonyeza izo pakhadi ngati ife titumiza ilo. Pobwereranso ine ndikufuna kudzapereka pafupi masiku awiri kapena atatu kachiwiri basi kupempherera odwala ndikuchita zimene ife tingakhoze makhalidwe awo. Tsopano ndipo ine ndikuthokoza anthu chifukwa cha thandizo lawo kachiwiri. Tsopano ine ndikungofuna kuchitira ndemanga mphindi chabe pa utenga wa m'mawa. Palibe ukayikira ine sindinapyolemo mwathunthu ndi iwo koma ine ndikuganiza inu mukumvetsa. Ndipo ine ndikutsimikiza kuti inu simunatero inu simudzadziwa konse chimene icho chinali choti ine ndichite. Tsopano izo zikuoneka zophweka kwambiri kwa inu koma inu mukuona chimene inu mukuchita. Inu mukutenga malo a Mulungu kuti munene china chake. Ndipo ine ndisanachite icho ilo liyenera kubwera yankho kuchokera kwa Mulungu. Ndipo iye anachita kubwera pansi ndipo iye moonekera anadzionetsa iye mwini napereka vumbulutso. Chotero onani izi ndiza kwa mpingo. Ndipo kumbukirani ine ndinati izi ichi chimene ine ndinanena chinali kwa mpingo wokha. Ndipo kotero kuti inu mukhale nacho chidaliro ndikudziwa. Amene anali Mulungu yemweyo amene ananena kwa ine pamwamba paja pamene panalibe agologolo. Langula ndipo unene pamene iwo atakhale. Ndipo nthawi zitatu zolunjika izo zinachitika. Tsono ngati iye angakhoze mwa mawu omwewo kulenga china chake chimene palibe apo mochuluka bwanji momwe ichi chiti chidzagwirire zolimba pa tsiku la chiweruzo. Mwaona anthu anali pamenepo kuti aone zinthu izi ndikudziwa. Monga Paulo ananena masiku apitawo pali munthu ali naye iye amene anamvelera kugwedeza kwa dziko lapansi ndipo sanamveli ulo koma iwo anaona lawira moto. Izo zinandichitira ine zabwino ngakhale zitatha izo kuona amuna ndi akazi amene ine ndikuadziwa kuti ali akhristu weniweni akukumbatirana wina ndi mzake na amalira. Ndipo mvelana anzanga, Mulungu amatsimikizira mawu ake ndi zizindikiro ndi zitsimikizo kutsimikizira kuti ndizolondola mawu olangulidwa. Tsopano kumbukirani kuwala kuja kumene kunali mu mtambo uja kumene kunapereka vumbulutso. Ine ndinali msungwana wanga wang'ono anali kundiuza ine Sara apa kuti pamene iwo sukulu ija uko mu Arizona anali kuyangana pamwambapo mu mlengalenga popanda mtambo ndikuona mtambo wachinsinsi uwu mu phiri lija ukutsika ndi kumakwera ndi moto wa ambara ukuyaka mkati mwa iwo. Aphunzitsi anabalalisa makalasi ndi sukulu ndikuwabweresa iwo patsogolo ndikunena, kodi inu munayamba mwaonapo chilichonse chonga icho? Taonani momwe icho chilili apo. Kumbukirani ndiko kuwala kwa ambala komwe kuja kumene kuli pa thanthwe.
So it's the same God.
Kotero ali Mulungu yemweyo, vumbulutso lomwelo, anali awuze iwo kuti achite izi. Ndizo zimene ine ndinakuwuzani inu mawu uno, kotero ndizo apo. Ngati zitapezeka kuti mzanga wabwino, mʼbale Roy Robertson akumvetsera ku Tucson. Roy, iwe kukumbukira tsiku lina masombenya amene iwe unawaona pamene ife tinali kunja titayima pa phiri? Unabwera kwa ine ndipo mtambo uja unali pa mtobo ukubwera choyenda pansi iwe ukudziwa chimene iye anakuwuza iwe.
I told you at the house the other day.
Ngoine ndinakuza iwe pa nyumba ija tsikulina. Ndizo izo roi. Usatenda ulenso mwana. Izo zatha. Iwe sukudziwa basi chomwe izo zikutandauza. Ndicho chisomo. Iyama kukonda iwe. Ndipo iwe umukonde iye. Mozichepetsa umutumikire iye ndikumupembeza iye masiku ako onse. Kala wokondwa pitirira ndikukhala moyo monga iwe uli. Ngati ndiwe wokondwa pitirira chomwecho. Usadzachitenso konse chilichonse cholakwika ngati icho. Ingopitirira ndicho chisomo cha Mulungu. Tsopano ine ndikufuna kupemberanso ife tisanalowe mumawu. Ndiyangati atadzandipempherere ine ndikungopita kuchokera kunsongano kupita kunsongano. Kodi inu mupemphera? Inu mukudziwa ine ndikufuna kukuimbirani inu kanyimbo kakang'ono. Tonsa ife palimozi ife tisanapite kumawu. Chabe ku kotero kuti ife tidzadziwe Mulungu kudzipereka chabe pang'ono. Kodi inu munayimvapo nyimbo yaing'ono iye asamalira inu kupyola mukuwala ndi zisoni iye asamalira inu. Dona wang'ono amene akubwera kulimba ndidi ine ndikufuna kuthokoza dona wang'ono uyu nayenso ine sindinadziwe konse yemwe iye anali ndi mmodzi wa ana akazi a dikoni kuno ine ndithudi msungwana wang'ono wa mbale wira iye wakula tsopano iye anali kanthu kang'ono kamene kankakhala pa bondo langa wosati kale litali ndipo tsopano iye ndi mkazi wang'ono. Kotero ine ndithudi ndikumuthokoza iye kuti iye wagwiritsa ntchito luso lake mu nyimbo ndipo tsopano iye amayimba mokoma kwambiri. Kodi inu mungatipatsa ife poyambira Mulungu tonsa ife palimodzi tsopano.
He cares for you. He cares for you. Through sunshine or shadow, He cares for you. You love that? Let's sing it again, all together. He cares for you. He cares for you.
Mbale tao, iye amatero kwa inu nanuso mbale. Kodi inu simu kumukonda iye, ye ni ife tiwela mitse mitu ya tutsopano. Ogonde duwa Mulungu wa chisomo. Ndichole mba chajingono icha pa chazindu pang'ono zoti ndinene kwa wandu. Ndi kubwele lanso kufani zilanso kwa wama wawu. Pakuti ndicho chimene andu abwela kudzamva. Ine ndikupembera Mulungu kuti inu mudzawalola wanthu kuti aone kuti Mulungu amakonda ndikusamalira. Ndipo sindinali ine amene anapereka izo Ambuye. Izo zinatsimikiziridwa kuti icho chinali choonadi. Kotero ine ndikupembera wokondedwa Mulungu kuti chikondi chanu ndayi zonse chidzasalira pakati pa wanthu. Usiku uno kudzasiyana utatha msonkhano uwu ndi kupita kwathu kosiyana. Izo zimakhala ngati zimatikoka ife kwina kuya Ambuye. Ine ndikupembera kuti inu mudzadalise anthu awa. Tsopano pamene ife tikufika ku mawu mupemphero ndi tikufika ku mawu olembedwa, ife tikupempha kuti inu mudzatenge mawu olembedwa awa ndi kuwapanga iwo amoyo kwa ife usiku uno. Ndipo pamene ife tichoka mu nyumba ino usiku uno kusiyana kuti tizipita m'makwathu mosiyana, mulole ife tinene monga iwo amene ankachokera ku Emausi, amene anali atayenda naye iye tsiku lonse ndipo sanamudziwebe iye. Koma pamene iye anawatengera iwo mkati mwa chipinda usiku uja ndipo zitseko zonse zitatsekedwa, iye anachita china chake monga ngati iye anachitira chisanachitike chipachikiko chake. Ndizo iwo anadziwa kuti iye anali ataukanso. Chitani izo kachiwiri usiku uno Ambuye. Perekani izo pamene zitseko zatsekedwa ndipo gulu lanu laling'ono apa lakhala likudikira. Ndipo Atate, pamene ife tidzapita m'makwathu, ife tidzanena monga iwo anachitira. Kodi mitima yathu sinatenthe mkati mwathu pamene iye amalangula kwa ife motsatira njira? ife tikudzipereka tokha ndi tonse m'manja mwanu ambuye muchite ndife pamene inu muona kuyenera mu dzina la Yesu amen tsopano tiyeni ife tilowe kumene mu utumiki tsopano mwansanga kutembenuza tsopano ndi ine ngati inu mungathe ku buku la Ahebri ndi vumbulutso lina pa uthenga ife tidzalangula kwa mbindi pang'ono chabe usiku uno ambuye akalola ndiyeno pamene tikuwerenga ndime zoyamba zitatu za Ahebri 7:1 mpaka 3 ndiyeno kuchitira ndemanga pa izi ndipo ife sitikudziwa chimene ambuye atachite ife sitikudziwa chinthu chokha chimene ife tikuchita chili kungokhulupirira kuyang'anira kupemphera mkulondola uko ndikukhulupirira kuti iye apanga chilichonse kugwira ntchito pali mmodzi kwa ubwino kwa iwo amene amamukonda iye chifukwa iye analonjeza kutero pakuti Melikizedeki uyu mfumu ya Salemu wansembe wa mulungu wa mwambamwamba amene anakomana naye Abrahamu akubwerera kuchokera koka pa mafumu namudalitsa iye kwa iyenso Abrahamu anamupatsa gawo la khumi la zonse poyamba pokhala mwakumasulira mfumu ya chilungamo ndipo zidatha izo naponso mfumu ya Salemu amene ali mfumu ya mtendere tiye ndiwerenge mopitirira pang'ono wopanda bambo wopanda mayi wopanda kholo ngakhale chiyambi cha masiku kapena mathero a moyo koma anapangidwa ngati mwana wa Mulungu akhala wansembe mopitiriza taganizani za munthu wamkulu uyu wamkulu chodani munthuyu ayenera kuti anali ndipo tsopano funso lili ndi ndani munthu uyu azawu Mulungu akhala nawo malingaliro osiyana koma kuyambira chisegulireni cha zisindikizo zisanu ndi ziwiri buku la chinsinsi limene lakhala chinsinsi kwa ife molingana ndi chivumbuluso 10:1 mpaka 7 zinsinsi zonse zimene zalembedwa mu buku ili zimene zakhala zitabisika konse kupyola mu mbado wa okonzanso ziyenera kubwezeresedwa poonekera ndi ngelo wa mbado wa mpingo wotchiriza ndiyangala kudziwa kuti izo nzolondola uko nkulondola ziyenera kubweretsedwa zinsinsi zonse za buku la chinsinsi zilizoti zidzaululidwa mwa mtumiki wa Laodikaya wa mbado umenewo poona kuti pali kutsutsana kochuluka za munthu uyu ndi phunziro ili ine ndikuganiza icho chikuti kakamiza ife kulowa mu izo kuti tipeze yemwe uyu ali tsopano alipo masukulu angapo alingaliro pa iye imodzi yamasukulu ili imati iye ali nthano chabe iye sanali munthu kwenikweni ndipo ena amanena kuti iwo unali unsembe uwo unali unsembe wa Melikizedeki ndiyo ili yodziwika kwambiri yomwe imagwira bwino kumbali iyo kuposa momwe iwo amachitira kwa ina ndichifukwa iwo amanena kuti iwo unali unsembe izo sizingakhoze kukhala zimenezo pakuti mumutu wa folo iwo akunena kuti iye anali munthu mwamuna kotero kuti akhale munthu iye ayenera kukhala nawo umunthu mwamuna osati dongosolo koma munthu kotero iye sanali chabe dongosolo la unsembe ngakhalenso kuti iye anali nthano iye anali munthu ndipo munthuyo ali wamuyaya ngati inu mungazindikire iye analibe bambo iye analibe mayi iye analibe nthawi imene iye anayamba konse ndipo iye analibe nthawi imene iye anatherapo ndipo yense yemwe iye anali akadali wamoyo usiku uno chifukwa baibulo linanena apa kuti iye analibe ngakhale bambo kapena amayi chiyambi cha masiku kapena mathero a moyo kotero iye anayenera kukhala munthu wamuyaya Mkulondola uko, mundu wa muyaya. Kolelo iye, akana kweza koka, kukala mundu mmozi, ndiye Mulungu. Chufa iye, alimozi ekayo, amena ali wa muyaya. Mulungu. Sobano mutimoteo, oyamba, 6:15-16. Ngari inu mkufuna kuwelenga izo ndawina, inendu kufuna kutinu, muwelenga izo. Sobano, chindu jimene ine ndikumenyela chiri. Kuti iye anali Mulungu. Chifukwa iye ali mundu yekayo amene angakoze kukala wachisavundi. Ndipo sobano Mulungu kudzisintha iye mwini mwa munthu. Ndicho chimene iye anali. Wopanda bambo, wopanda mayi, wopanda chiyambi cha moyo, wopanda matero amasiku.
We find in the scriptures.
So when I feri kupeza, mulemba kuti anthu ambiri amaphunzitsa kuti umuntu utatu mu umulungu. Kodero inu simungakhoza kukhala nawo umuntu popanda kukhala munthu. Zimatengera munthu kuti apange umuntu. Mtumiki wa Baptist, masabata hapa ngona apitao, anabwera, ndipo kunyumba yanga, ndipo anati. Ine ndikufuna kutakuongola iwe pa umulungu ndawi ina. Pamene iwe utakale nayo ndawi. Anandita na ine kani. Ine ndinati ine ndirinayo ndawi paka lipano. Kwa ine ndikufuna kuongoka. Ndipo ife tinaika kumbali jina chili chonse kuti tichite icho. Ndipo iye anadza iye anati mbale Branham inu mumaphunzitsa kuti pali Mulungu mmodzi chabe. Ine ndinati inde bwana. Iye anati chabwino, iye anati ine ndikukhulupirira kuti pali Mulungu mmodzi, koma Mulungu mmodzi mwa anthu atatu. Ine ndinati bwana, bwerezaninso izo. Iye anati Mulungu mmodzi mwa anthu atatu. Ine ndinati inu munapita ku sukulu yakuti. Mungona, ndipo iye anandiuza ine Bible College. Ine ndinati ine ndikoza kukhulupirira izi. Iwe sungakhoza kukhala munthu wopanda kukhala umunthu ndipo ngati ndiwe umunthu ndiwe umunthu umodzi kwa iwe mwini ndiwe wapadera munthu mmodzi pa yekha ndipo iye anati chabwino azau Mulungu sangakhoze ngakhale kufotokoza izo ine ndinati zili mwavumbulutso ndipo iye anati ine sindingakhoze kuvomereza vumbulutso ine ndinati ndiye palibe njira yomwe Mulungu angafikire konse kwa inu. Chifukwa izo zabitsika kwa maso anzeru ndi alunda ndi kuululidwa kwa makanda. Kuululidwa vumbulutso. Kuululidwa kwa makanda. Onga amene ati adzavomereze izo kuphunzira. Ndipo ine ndinati sipadzakhala njira yomwe Mulungu kuti afikire kwa inu. Inu mukudzitseka nokha kwa iye. Bible lonse lili vumbulutso la Mulungu. Mpingo wonse wamangidwa pa vumbulutso la Mulungu. Palibe njira ina yomudziwira Mulungu kokha mwa vumbulutso. Kwa iye amene mwana ati adzamuululire iye vumbulutso. Chilichonse chili vumbulutso. Kodero kula kusalandira vumbulutso ndiye ndiwe wazau Mulungu ozizira basi. Ndipo palibe chiyembekezo kwa iwe. Tsopano. Sobano iferi kupeza kuti munthu uyu analibe bambo, wopanda mayi, wopanda chiyambi cha masiku, kapena mathero a moyo. Anali Mulungu and mofe. Sobano dziko mawu ochokera mawu a Chigiriki amatandauza kusintha. Ankagwirisidwa ntchito kudzisintha iye mwini and morphe kuchokera kwa munthu mmodzi ku munthu mmodzi mawu a Chigiriki pamenepo and morphe amatandauza iwo anatengedwa kuchokera kusewero la pasiteji limene munthu mmodzi akusintha chigoba chake kuti zimupange iye khalidwe lina. Monga mu sukulu posachedwa kumene ine ndikukhulupirira Rebecca asana tsirize kumene sukulu iwo anali nawo limodzi la sewero la Shakespeare. Ndipo nyamata mmodzi amachita kusintha zovala zake nthawi zingapo chifukwa iye ankasewera magawo awiri kapena atatu osiyana koma munthu yemweyo. Iye anatuluka nthawi imodzi, iye anali nthakati. Ndipo pamene iye anatuluka nthawi yotsatira, iye anali khalidwe lina. Kotsopano mawu a Chigiriki and morphe amatandauza kuti iye anasintha chigoba chake. Ndipo ndicho chimene Mulungu anachita, ali Mulungu yemweyo nthawi zonse. Mulungu mmaonekedwe a Atate mzimu lawira moto. Mulungu yemweyo anapangidwa thupi nakhala pakati pathu. And morphe anatulukira kole kuti iye akhoze kuonedwa ndipo tsopano mulungu yemweyo ali mzimu woyera Atate, mwana, woyera, osada mulungu atatu, maudindo atatu, machitidwe atatu, a mulungu mmodzi. Baibulo linati pali mulungu mmodzi, osada atatu, koma ndimo mmwemo, iwo sangakhoze, inu simungakhoze kuwongola izi ndi kukhala nawo a mulungu atatu. Inu simungamugulise mu Yuda izo, ine ndikukuzani inu izo, mmodzi yemwe amadziwa bwino, iye amadziwa kuti pali mulungu mmodzi yekha. Zindikirani, monga osema, iye amabisala, ndi chigoba pa iye, ndicho chimene mulungu wachita kwa mbado uno. Izo zabisika, zinthu zonse zabisika, ndipo zikuyenera kuululidwa mu mbado uno. Tsono Baibulo limanena kuti izo zidzawululidwa mu nthawi za mtsogolo. Zili ngati wosema kusunga yake chiduswa cha ntchito yake chonse chophimbidwa mpaka nthawi imene iye achosa chigoba chaicho ndipapo icho chili ndipo ndicho chimene Baibulo lakhala lili iyo yakhala ntchito ya Mulungu imene yaphimbidwa ndipo izo zabisika chikhazikitsireni maziko a dziko ndipo ndicho chinsinsi chofurukuka pasanu ndi pawiri ndipo Mulungu analonjeza mu tsiku ili pa mbado wa mpingo wa Lodikaya uwu kuti iye adzachotsa chigoba kwa chinthu chonsecho ndipo ife tikhoza kuchiona icho ndi chinthu cha ulemerero bwanji Mulungu en morphe adaphimbidwa mulawi la moto Mulungu en morphe mwa munthu wotchedwa Yesu Mulungu en morphe mumpingo wake Mulungu pamwamba pathu Mulungu nafe Mulungu mwaife udzijepetsa kwa Mulungu pamwambapo woyera palibe mmodzi akanakhoza kumukhudza iye iye anakhala pa phiri ndipo angakhale ngati chinyama chikanakhudza phiriro chikanafa iyena Mulungu anabwera pansi ndi kusintha hema yake ndipo anabwera pansi nakhala nafe ife kukhala mmodzi wa ife ndipo ife tinamugwira iye Baibulo linatero Timoteo woyamba 3:16 popanda kutsutsana chinsinsi cha umulungu nchachikulu pakuti Mulungu anaonetseredwa mutupi anagwiridwa ndi manja Mulungu kudya nyama Mulungu anamwa madzi Mulungu anagona Mulungu analira iye anali mmodzi wa ife mokongola kuyimiridwa mu Baibulo uyu anali Mulungu pamwamba pathu Mulungu nafe tsopano ndi Mulungu mweife mzimu woyera osati munthu wachitatu munthu yemweyo Mulungu anabwera pansi ndi kukhala thupi ndipo anafa imfa mwa Khristu kotero kuti iye akakhoze kuyeresa mpingo polinga kuti alowe mwa iwo kufuna chiyanjano Mulungu amakonda chiyanjano ndiyo chimene iye anamupangira munthu pa nthawi yoyamba chinali chifukwa cha chiyanjano Mulungu amakhala yekha ndi akerubi ndipo zindikirani tsopano iye anapanga munthu ndipo munthu anagwa kole iye anabwera pansi namuombola munthu chifukwa Mulungu amakonda kupembedzedwa mawu omwe wakuti Mulungu amatandauza chinthu chopembedzedwa ndipo ichi chimene chimabwera pakati pathu ngati lawi la moto ngati china chake chimene chimasintha mitima yathu ameneyo ali Mulungu yemweyo amene anati apo pakhale kuwala ndipo panali kuwala iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse tsopano pachiyambi Mulungu ankakhala yekha ndi zokhumba zake monga ine ndinalangulira mmawa uno ndiwo malingaliro ake panalibe kanthu Mulungu yekha basi koma iye anali nawo malingaliro mung'angali womanga wamkulu akhoza kukhala pansi mmaganizo mwake nachambula zimene iye akuganiza ndizo iye akupita kukamanga kulenga tsopano iye sangakhoze kulenga iye akhoza kutenga china chake chimene chalengedwa ndi kuchipanga icho mmaonekedwe osiyana chifukwa Mulungu ali njira yokhayo mmodzi yekhayo amene akhoza kulenga koma iye amatenga mmaganizo mwake zimene iye adachite ndipo ndiwo malingaliro ake ndizo zokhumba zake tsopano ndilo lingaliro ndiyeno iye amaliyankhula ilo ndipo ndiwo mawu ndiye ndipo mawu ali lingaliro pamene ilo lifotokozedwa lili mawu lingaliro lofotokozedwa lili mawu koma ilo liyenera kukhala lingaliro Kolelo ndizo zikumbo za Mulungu ndiye izo zimadzakhala lingaliro kenako mau.
Notice those who have tonight.
Zindikirani. Iwo amene ali nao usiku uno moyo wa muyaya anali naye iye ndi mwa iye mukuganiza kwake pasanakhale konse mngelo nyenyezi mkelubi kapena china chilichonse ndiwo umuyaya.
Ndipo ngati
inu muli nawo moyo wa muyaya inu nthawi zonse munalipo osati umunthu wanu apa koma thundu ndi maonekedwe amene Mulungu wopanda malire. Ndipo ngati iye sali wopanda malire iye sali Mulungu. Mulungu ayenera kukhala wopanda malire, ife tili nawo malire, iye ali wopanda malire. Ndipo iye anali wopezeka paliponse, wadziwa zonse ndi wamphamvu zonse. Ngati iye sali ndiye iye sangakhoze kukhala Mulungu. Amadziwa zinthu zonse malo onse chifukwa chakupezeka paliponse kwache, kudziwa zonse kumamupangisa iye kupezeka paliponse. Iye ali umunthu, iye sali ngati mphepo. Iye ali umunthu, iye amakhala mu nyumba. Koma pokhala wodziwa zonse, kudziwa zinthu zonse kumamupangisa iye wopezeka paliponse, chifukwa iye amadziwa chilichonse chimene chikuchitika. Pangakhoze kukhala nyerere yopetira maso ake koma imene iye akuidziwa. Ndipo iye anadziwa iyo pasanakhale dziko nthawi yochuluka chotani iyo iti idzaphetire maso ake ndiponso kuchuluka kwa mafuta amene iyo ili nawo mwa iyo pasanakhale konse dziko. Uko ndi kusakhala nawo malire ife singakhoze kumvesa izo mmaganizo mwathu koma ndizo Mulungu, Mulungu wopanda malire. Ndipo ikumbukirani inu maso anu thundu lanu chilichonse chimene inu munali, inu munali mukuganiza kwake pachiyambi. Ndipo chinthu chokhacho chimene inu muli chili chifotokozo mau adatha iye kulingalira iwo, iye anawalangula iwo. Ndipo ndinu apa ngati izo sizili, ngati inu simunali mmaganizo ake, palibe njira nkomwe yomwe inu mungakakhalireko kumeneko. Pakuti iye ali mmodzi amene amapereka moyo wa muyaya. Inu mukumbukira momwe ife linawerengera malemba, osati iye amene afuna kapena iye amene athamanga koma Mulungu. Ndipo kuti kukonzeratu kwake kuime moona iye anakhoza kusankha isanakwane nthawi iliyonse ndani. Mulungu ali wochita mwe yekha mukusankha kwache. Kodi inu mumadziwa izo? Mulungu ali wochita mwe yekha. Ndani amene analipo kumbuyo uko kuti amuwuze iye njira yabwino yopangira dziko? Ndani angayelekeze kumuwuza iye kuti iye anali kuyendesa ntchito yake molakwika? Ngakhale amene mawu amene iwo eni kuchita mwa iwo wokha kwambiri, ngakhale vumbuluso lilochita mwalokha, iye amavumbulutsa kwa amene iye adamuululire. Vumbuluso limene iloleni lili lochita mwalokha mwa Mulungu. Ndimo momwe anthu amapondera pa zinthu, nalumba pa zinthu, nagunda pa zinthu osadziwa chimene iwo akuchita. Mulungu ali wochita mwa yekha mu ntchito zake. Tsopano ife tikumupeza iye pachiyambi zokhumba zake. Ndipo tsopano inu munali naye iye pamenepo. Pamenepo ndi pamene buku la moyo likubwera mukuonekera. Tsopano ife tikuwerenga chapa mu chivumbuluso mutu wa Satini ndime ya 8 kuli chirombo chimene chikubwera pa dziko lapansi mu masiku otsirizawa chidzanyenga anthu onse awo pa dziko lapansi amene mayina awo sanalembedwe mu buku la moyo wa mwana wangosa maziko a dziko asanakhalepo. Taganizani za izo, Yesu asanabadwe mkomwe zaka zikwi zinayi iye asanadze pa dziko lapansi. Ndipo zaka zikwi zambiri inu musanadze pa dziko lapansi. Yesu mmaganizo a Mulungu anafera machimo a dziko. Ndipo buku la moyo linapangidwa, ndipo dzina lanu linayikidwa pa buku la moyo ilo maziko a dziko asanayikidwe. Ndichochoona cha Baibulo. Onani dzina lanu linakonzedweratu ndi Mulungu ndi kuyikidwa pa buku la moyo maziko a dziko asanayikidwe. Inu munali mmenemo muzokhumba zake, inu simukukumbukira izo ayi chifukwa ndinu chabe gawo la moyo wake. Ndinu gawo la Mulungu pamene inu mukhala mwana wa mwamuna kapena mwana wa mkazi wa Mulungu. Basi monga inu muli gawo la atate wanu apa dziko lapansi, ndikokulondola inu muli wamphongo amanyamula magazi amoyo magazi. ndipo pamene iwo alowa mudzira ndiye inu mumakhala gawo la abambo anu ndipo amayi anu ali gawo la abambo anu nawonso kotero ndinu nonse gawo la abambo anu ulemerero izo zimatulutsa zipembezo kunja palimozi ndituli zimatero mulungu muzonse malo okhawo zinikiranso pano chikhumbo chake ndiye chikhumbo chinali choyamba mulungu lingaliro chikhumbo pachokha zonse muchimodzi mopanda kufotokozedwa ndiye pamene iye anafotokoza mwachiwiri iye anakhala ndiye mawu ndiyeno mawu anapangidwa thupi nakhala pakati pathu yohani woyera mutu wa wani ndi ndime ya wani zindikirani izi zili pachiyambi koma pasanakhale wamuyaya zindikirani pachiyambi panali mawu pamene nthawi inayamba iwo anali mawu koma iwo asanakhale mawu icho chinali chikhumbo lingaliro ndiye ilo linafotokozedwa pachiyambi panali chifotokozo mawu tsopano ife tikufika kumene Melikizedeki ali ndiye munthu wachinsinsi uyu pachiyambi panali mawu ndipo mawu anali ndi mulungu ndipo mawu anali mulungu ndiyeno mawu anakhala thupi nakhala pakati pathu gwiranizo apo tsopano zindikirani umunthu wake woyamba unali mzimu mulungu wa uzimu chabwino wamuyaya wamkulu chachiwiri iye anayamba kudzipanga iye mwini kunka kuthupi mu fiofane ilo limatchedwa mawu thupi uyu ndiye momwe iye analili pamene iye anakomana naye Abraham ankatchedwa Melikizedeki iye anali mu maonekedwe a fiofane tsopano ife tidzafika kwa izo ndi kutsimikizira izo mmaminiti pang'ono ambuye akalola iye anali mawu fiofane ndi china chake chimene iwe sungakhoze kuchiona icho chikhoza kukhala pomwe apa tsopano komabe iwe sungakhoze kuchiona icho ndizo monga ngali chabwino ngati television izo zili mu dera lina television anthu akusunda kumene kupyola mu chipinda ichi tsopano akuyimba pali mitundu nayonso koma diso lilikokha lomvera kumphamvu zisanu umunthu wathu wonse ulikokha womvera ku mphamvu zisanu kani ndipo inu mulikokha womvera kuzomwe kupenya kwapasidwa kuti kupenye koma pali dera lina lomwe likhoza kuonedwa mwakusinthidwa ndi televizhoni tsana televizhoni simapanga chithunzi televizhoni imaongolera kokha icho munjira ndiyeno kanema wa televizhoni amatenga icho koma chithunzi chili pamenepo kuyamba ndi kuyamba televizhoni idalipo pano pamene Adamu anali pano televizhoni idalipo pano pamene Eliya anakhala pa phiri la Karimeli televizhoni idalipo pano pamene Yesu wa ku Nazareti anayenda magombe a Galileya koma inu mukungozipeza kumene izo tsopano iwo sakanakhulupirira izo kumbuyo uko iwo kanakhala wamisala kuti unene china chake ngati icho koma tsopano izo zakhala chenicheni ndipo kotero izo zili kuti Khristu ali pano angelo a mulungu ali pano ndipo tsiku lina muzakachikwi zazikuluzakudza izo zidzakhala basi zenizeni kochuluka kuposa televizhoni kapena china chilichonse chifukwa izo zili pano iye akudziulula iye mwini mumaonekedwe ake akulu achimene iye ankadzinenera pamene iye adzisindira iye mwini mwa antchito ake nadzisimikizira iye mwini tsopano apa iye ali mumaonekedwe a mzimu ndiyeno iye anadza mmaonekedwe a kudzisintha tsopano iye anaonekera kwa Abrahamu enmofe pamene Abrahamu anali kubwera kokapha mafumu apa pakudza Melikizedeki analankhula naye iye
Sikulina mupepala ya ku Tucson ine ndinali kuwerenga nkhani imene pamene panali mkazi akuyendetsa mu nseu ine ndikukhulupirira pafupi makumi anayi mayilosi makumi asanu pa ola ndipo iye anagunda munthu wokalamba adavala chikhoto iye anafuula nayimisa galimoto lake iyo inamuponyera iye mmwamba komwe ku chipululu cha see ndipo iye anathamangira mbuya kuti akamupeze iye ndipo iye panalibe pamenepo kodi iye anachita chiyani anthu ena kumbuya kwake anaona izo zikuchitika anamuona bambo wamkuluyo akuuluka mmwamba ndi chikhoto chake chikutembenuzika kodi iwo anathamangira mbuya kuti akafufuze iwo sanakhoze kumupeza munthuyo paliponse iwo anayitana apolisi apolisi anabwera kudzayesa malowo panalibe aliyense pamene chabwino wina aliyense wa iwo anachita umboni kuti galimoto inathamanga niyigunda munthuyo iye anapita mmwamba mu mlengalenga ndipo aliyense anayiona iyo mboni ndipo magalimoto awiri kapena atatu akatundu a iwo iwo anaziona izo zikuchitika anadzapeza kuti zaka zisanu zapitazo panali munthu wokalamba atavala chikhotho anagundidwa ndi kuphedwa pamalo omwewo pamene inu muchoka kuno inu simunafe inu mudzayenera kudzabwereranso ngakhale ngati muli wochimwa ndi kuweruzidwa molingana ndi ntchito zochitidwa muthupi ngati kachisi wa dziko lapansi uyasungunuka ife tili naye wina akuyembekezera eni mofe ndiwo mawu tsopano mulungu mu steji ya ndi steji ya chilengedwe chake kenako anapangidwa muthupi yesu kuchokera kuchiyani kuchokera kuchiyambi chachikulu mzimu ndiye anabwera pansi kudzakhala mawu kudzitulusa iye mwini kunja mawu sakudzipangabe okha iwo anangolangulidwa en mofe kenako iye akukhala thupi yesu chivundi kuti atilawire imfa ife tonse ochimwa pamene abrahamu anakumana naye iye iye anali melikizedeki iye akufutukula pa zimene zikumbo zonse ziti zidzachite mu kutsiriza kwa mathero mwana aliyense wa abrahamu mwana aliyense wa chikhulupiriro adzachita mwamtherali chinthu chomwecho koma ine ndikufuna kupenya momwe ife tiyenera kubwerera ndiponso ife tikumuona iye akululidwa pa mwarute ndi Boazi ngati woombola wachibale momwe iye anachita kubwera kudzakhala thupi
We see the attributes
Sabano ife tikuona chikhumbo wana a mzimu wake sanalowabe muthupi la maonekedwe a mawu koma theophane thupi ili lililomvera ku mawu ndi chikole kuyembekezera chikole kusintha kwa thupi tsopano kusiyana kwa pakati pa iye ndi inu ngati mwana onani iye anali pachiyambi mawu thupi la en mofe iye anadza mkati nakhala mmenemo mwa munthu wa melikizedeki ndiye kenako ife sinamvenso za melikizedeki chifukwa iye anadzakhala yesu khristu melikizedeki anali wansembe koma iye anadzakhala yesu khristu tsopano inu munalidutsa iyo chifukwa maonekedwe awo iye ankadziwa zinthu zonse ndipo inu simunakhozebe kudziwa izo inu munabwera ngati adamu ngati ine inu munakhala kuchokera ku chikhumbo kukhala thupi kuti mudzayesedwe koma pamene moyo uwu watha kuno ngati msasa wa dziko lapansi ukhala utasungunuka ife tili nawo wina ukuyembekezera ndiko kumene ife timapita awo ali mawu ndiye ife tikhoza kuyangʼana mʼmbuyo ndikuona zimene ife tachita tsoona ife sitikumvesa izo ife sinakhalebe mawu ife tangokhala chabe munthu wa thupi osati mawu koma ndipomenyani moonekera zimapangisa izo kuoneka inu simudzakhala konse mawu kokha ngati inu munali lingaliro pa chiyambi izo zikutsimikizira kukonzeratu kwa mulungu mwaona inu simungakhoza kukhala mawu kokha ngati muli lingaliro inu muyenera kukhala mukuganiza poyamba koma inu mukuona kuti mugonjese kuyesedwa inu munachita kulambalala theophane inu munachita kubwera pansi pano muthupi kuti mudzayesedwe ndi tchimo ndiyeno ngati inu muyima onse amene atati andipatsa ine adzadza kwa ine ndipo ine ndidzamukisa iye pamasiku otsiriza. Onani, inu munkayenera kukhala poyamba. Yeno inu mukuona iye anabwera pansi pomwe mzere wa nthawi zonse kuchokera ku chikhumbo kupita maziko a dziko asanakhale dzina lake layikidwa pa buku la moyo wa mwana wa nkhosa. Ndiye kuchokera ku icho iye akukhala mawu fiofane imene ikoza kuonekera kusowa. Ndiyeno iye akukhala thupi nabwereranso kachiwiri kuukitsa thupi lomwelo mu chikhalidwe cha ulemerero. Koma inu munalambalala fiofane ndi kudzakhala munthu wa thupi kuti muyesedwe ndi tchimo. Ndiyeno ngati msasa wa dziko lapansi uwutha, ife tinawo wina uyembekezera kale. Ife tikanalibe matupi, koma taonani, pamene thupili lilandira mzimu wa Mulungu, moyo wachisavundi ngati mwa inu, iwo umaponyera thupili mukumvera kwa Mulungu. Haleluya! Iye amene aliwo mwana wa Mulungu sachita tchimo, iye sangakhoza kuchimwa. Aroma 8:1, palibe kotero chitsutso pa iwo amene ali mwa Khristu Yesu, iwo samayenda monga mathupi koma mwa mzimu. Ndi zimenezoti, onani, izo zimaponyera thupi lanu kumvera. Inu simuswa kunena, oh ngati ine ndinangosiya kumwa, ngati ine ndikanakhoza chabe, kungolowa mwa Khristu ndipo zonse zapita. Onani. Onani, chifukwa thupi lanu lili lomvera kwa mzimu. Ilo silininso konse lomvera kwa zinthu za mtsiko, izo zili zakufa. Izo nzakufa, machimo anu akwiriridwa mu ubatizo, ndipo ndinu chilengedwe chatsopano mwa Khristu. Ndipo thupi lanu kukhala lomvera kwa mzimu, kuyesa kukhala moyo wa mtundu wolondola. Monga inu akazi mumadzinenera kuti inu muli nawo mzimu woyera, ndikumapita kunja kuno ndikumavala kabudula ndi zinthu, inu mungakhoze bwanji kuchita izi? Ungakhoze bwanji mzimu wa Mulungu mwa inu kukulolani inu kuti muchite chinthu chotero? Sizingakhoze basi kukhala choncho. Ndithudi izo sizingakhoze kukhala. Iye sali mzimu wa uve, iye ali mzimu woyera. Ndiyeno pamene inu mukhala omvera kwa mzimu umenewo, iwo umaponyera umunthu wanu wonse kumvera mzimu umenewo. Ndipo mzimuwo suli kando mu dziko, koma mawu a mbewu awa akuonetseredwa kapena kufulumizitsidwa, haleluya, kupangidwa amoyo. Ndipo pamene Baibulo linati musati muchite ichi, thupilo mwa nsanga limatembenukira kwa ilo, palibe funso. Ndipo ndi chiyanicho? Ndicho chikole chachiukitsiro. Thupili lidzaukitsidwanso chifukwa ilo layamba kale. Ilo linakhalapo nthawi ina lomvera kwa tchimo ndi matope ndi chimvundi, koma tsopano ilo linacho chikole, ilo latembenukira mwakumwamba. Tsopano ndicho chikole kuti inu mukupita mu mkwatulo. Ndicho chikole munthu wodwala atagona akufa wopanda chotsalira koma imfa, ndizo zokha zimene zikhoza kuchitika. Nendeonapo mithunzi ya wanthu itadyedwa ndi kansala ndi chifuwa chachikulu, ndikuwaona anthu awo kanthawi pang'ono zidatha izo olunga mwa mgwiro ndi yamphamvu. Ngati palibe machiriso a uzimu, ndiye palibe chiukitsiro. Chifukwa machiriso a uzimu ali chikole cha chiukitsiro. Amen. Inu mukudziwa chimene ndalama za chikole zili, sironcho inu, ndizo malipiro a pang'ono. Iye anavulazidwa chifukwa cha zolakwa zathu ndi mikwimbirima yake, ife tachiritsidwa. Zindikirani, kudabwitsa kwake, ife timamukonda iye. Tsopano thupi ili lili lomvera kwa mzimu. Sitinalowebe mumaonekedwe a mawu, koma ife tikadali mumaonekedwe a thupi, koma omvera ku mawu. Imfa muthupi itatitengera ife kumeneko. Chinthu chomwecho basi taganizani za mwana wang'ono. Inu mukhoza kumutenga mkazi, zibe kanthu ka iye ali woyipa chotani. Pamene iye ali ndi pakati ndipo akukonzekera kukhala mayi, yang'anani mwana uyo asanabadwe. Ine sindikusamala momwe mzimayi uyo alili woyipa, iye amakhala wachifundo kwenikweni. Pali china chake chakalangulidwe kache, amaoneka wa Mulungu kumuona mayi wa mng'ono akukonzekera kukhala mayi ndi mwana. Chifukwa chiyani izo? Thupi laling'ono ilo Tona sili la moyo apabe. Ona lijinu choka, choma hilo lili. Ndinofu chabe, ndi akadumba. Kulumba, wakungono huko. Ndi wakadumba basa, amene akufufuma.
Kome
pamene hilo lituluki, la kuchoka la
God breathes a breath of life into
him. Moyo mailo yena iye amalira onani basingari ngati motsimikiza momwe palili tubira libadwa limene likumbidwa pali tubira uzimu kodi lilandira ilo mwansanga pamene ilo lifika pano
then
ndiye pamene munthu abadwa kachiwiri kuchokera kumwamba iye amadzakhala khanda la mzimu mwa Khristu ndipo ndiye pamene mwinjiro wa thupi uwu lavulidwa pali thupi lachibadwa liofane thupi osati lopangidwa ndi manja ngakhalanso kuti lobadwa mwa mkazi limene ife timapitako ndiye thupi ilo limabweleranso ndi kukatenga thupi la ulemerero.
That's the reason Jesus went to hell. When God preached to
you,
so that
we are turned
back into that theophany.
Oh,
marvelous.
Oh, Zodomets. Tikutoko za mulungu. Akorinto 5:1 ngati msasa wa dziko lapansi ulukala utasungunuka msasa wa dziko lapansi ife tilinawo wina onani ife talilambalala ilo kubwera molunjika kuchokera kwa Mulungu chikhumbo kuti lidzakhale mnofu kuti lidzayesedwa ndi kuyesedwa ndi tchimo monga Adamu anachitira.
But when tested,
koma pamene kuyesa kwa mawu ake kwatha ndiye ife tikutengeredwa mwamba kuthupili limene linakonzedwera ife maziko a dziko asanakhale ali mawu apo amene ife tinawalumba kubwera mozungulira kumene pansi pano kuti lidzayesedwa ndi kuyesedwa ngati ife tikanabwera kupyola ilo sipakanakhala yeselo ayi ife tikanadzadziwa zinthu zonse.
That's the reason Jesus said all things.
Because
he was word before he was flesh. Then, we become God. Here we are formed to the
word image.
To be a
particular
of the word. Feed on the word.
By being predestinated since the beginning. Inu mwone kuyaka pangono uko kwa moyo kumene inu mwena linako kuchokera pachiyambi pamene inu mwena yamba ulendo wanu ambira inu mukoza ukumbukira izo inu mwena lowa mpingo uu ndikulo wa mpingo uo inu mwena yesa uu ndi uo patipa jimene china kutisa uko mkulondola
koma tsikulina
inu mwena ngo wazindikira iyo kulondola usiku ina ine ndinali kupungisa kuna kwake ine ndikuganiza kuti kunali mu California kapena Arizona za ine ndikupia ine ndinali napo kanthano kakangonoka pano za munthu kuika nkhuku ndipo anali nalo dzira la mphungu pansi pa iyo ndipo pamene mphungu iyo inaswa iye anali mbalame yosekesa poyiona imene nkhuku izo zinayiona. Koma iyo inkaenda pozungulira iyo inali yonyansa pakati pa izo chifukwa iyo sinkakhoza kumvetsa basi momwe nkhuku izi sinkalirira ndi kupalasa pa ndowe ndi kudya iye sankakhoza kumvetsa ganizolo nkhuku inkakhoza kunena bwerani tidzadye wokondedwa koma iye anali mphungu iye samadya basi chotero icho sinali chakudya chake. Kodera iye amakhoza kugwira ziwala ndi zina inu mukudziwa ndikuitana ti anapiye ndikoti anapiye tonse itoti makhoza kupita motsatira kulira motsatira mkudya koma mphungu yaing'ono sinkakhoza chabe kuchita izo izo sizinkaoneka zabwino kwa iye kodera tsiku lina amayi ake anabwera akumusaka iye ndipo iye amakhoza kuimva nkhuku iyo ikulira iye amakhoza kuyesera mwakukhoza kwake kuti alire koma iye sankakhoza kuchita izo. Iye anayesera kulira ngati nkhuku koma iye sankakhoza kuchita izo onani iye anali mphungu iye kuyamba ndi kuyamba iye anali mphungu iye anangofungatiridwa pansi pa nkhuku ndizo ngati mamembala wena ampingo yense ndizo zamomwezo zilili zawina kunja kwa kakhazikisidwe ndikulondola koma tsiku lina amayi ake anawuluka ndipo iye anafuula iye anakuzindikira iko izo zinambeka molondola chifukwa chiyani iye anali mphungu kuyamba ndi kuyamba Mwamwe izo zili ndutenga kapena mau kapena mpangi ya Yesu Christ. Pamene mundu wakonze dwelatu kumwe wabuyaya. Iyama mfa kuhimba kuona huko kufula kwa Mulungu. Balibe kipene jinga mule. Mpingo kwa za unena masiku ajo zizi sabuta. Kulu kulu kulu. Kuhima hapa ndikudia izi. Ndikuhima hapa ndikudia izo. Zimusa mkola izo. Zimuchitika iye panoso. Iye wapita. Zinuzonze nizoteka iya kunyamuka pandaka. Ndiyojifuwa futo laka kristambiri lelo. Iwa sanga kose kudusa pazila hawa kutoka pandaka. Mai wakale anani mwana lumba. Ndiwe mbungu. Wela mamba muno kumena inandiri. Yana ni mai inesilina lumba hepo mumoyo wanga. Yana ni jabu na iwe lumba. Ndiwe mbungu kuyamba ni kuyamba. Sindi we nguku. Kwa hiyo, anabange kulumba kwa kekwa yamba, na hana masurama mikuwa hake, sana jitabu ino kwa mbili, kwa hiyo, ananyamuka bantaka. Mwamu mwa iverima jitila, iverima mufameleza mulungu, maji kulukiro, mama u ole mbedwa. Bali, jina jake mbenemo, duomo ya wamu yaya, uo, inu muna gonzedwe latu kwa hiyo. Ako kwa hake amuna, kiyako kwa hake akaza, nani mbungu, ya nani mbungu njila yonse mbuyo. Mbungu, si saka nisikana, ndizi nuzina. He's not a high yes, hybrid. Yes, ali high ali mbungu. Ndiye mudata inu kuzindikira mauwa mwa mulungu kuti analisa kuleta mulungu. Ndiye iwe unasiya chinthu chinacho. Iwe uli ndiye kumbidwa mufanizo la moyo la mulungu wa moyo. Iwe unamva kuchokera kwa yofane yako. Ngati tupi lapa dziko lapansi likhala litasungunuka ife linalo lina likuyembekezera. Inu mungu likuwa hindi kulondola huko mbale Branham. Chabu ino, tieni titenge mbungu ziwiri. Ndiku yange na paizo kwa mamini tipangono. Ina haribo tina, mundu wa chero mose. Ani yesa kutuwa kuti mneneri ama chero wa mbungu mbaibulo. Ana haribo mneneri wa chero wa mose. Ndiku tukulina, mungu anamuita na iye. Ndiku sana mulole iye kuna apite kutukolo. Ndiku iye, iye anafila patandwe. Angelo anamutenga iye, ndiku kamuhika iye. Analibu nduwina mbungu, sana soye mkakele kuri afe. Iye anangoenda kuholoka yodani, ndipo mungu anekisi zakareta, pansi, ndipo mwinjilo uwatupi, iye anangweza, ndipo anangwela, naka kukira mboto ya ndawi zonse. Zaga mazana salungata tukenako. Zaga mazana salungata tukenako. Papiri na juwa litsilo, apapa naima, andu hawiri hao. Tumila mose lina litafunda kwa mazana azaka. Kwa maba, yana limone kedu otolo, mpaka nga kele petulo, yako mandi ohani, anamuzi nikira hile. Amen. Ngari sasa, wabatiko la pansu, udasungunuka. Ngari ndinu jikumba ya mulungu, chofono kwa seba pano, patiko la pansu. Inu mulinalo tupi, liku ya mbekeza, pamene mutachoka, patiko lino. Abo iwo, analipo, hata ima papiri, lachi walitiro. Mufiofane yao, pakuti iwa aneli aneneli, kwa amene mau, anabwelako.
Also,
diponso, tiani petisi, nikile mneneli wina, nda wina. Watina la Samueli. Yana ni mundu wa mkulu. Yana punzisa Israel. Anauza iwa kuti asakale na ae mfumu. Yana ni kwa dine ndina yamba. Nani nabo kanduka mozi. Kwa inu mutina la mbuye kwa sarika meneka na chitika. Yana ni ae chiri jose jimene inu muna nena mutina la mbuye. Chinata chitika. Yana ni mneneri. Kwa yana afa. Pafubi za kazi taru kamina sina ikenako. Mfumu inakala mvuto. Izo zina ni makaza Yesu Kristu. Asana kesero mkome. Yana ni muparadizo. Ibo mchiti yagu Endori, inaitana, kuni wina boe, njuka mudondoza Sauli. Ibo pamine mfiti inamuona yata imirira, yana ni inenduona mungu wakuka kuchoke lapa, ziko lapansi. Ibo mundu yo atafakale, kuhikidwa, njuku funda manda.
Here he was standing there.
Apa iya nani kuhima hapo, mumbanga iyo, anafala mwinjilo wakwa wa mneneri, ndipo anari akadari mneneri. Amen. Kuri anari, shifaki aniwe, unandita naine kuchoka la kumpumula wanga, kona kuri iwe, wakalamdani kwa mulungu.
What's he prophesied?
Mwone ni ya gulosela, mawa, usiku pandawino, iwoza kalandine. Iya anali agadari mneneri. Nakala iya anali agadoka mutupi iri. Ona ni iya anali agadabela pa. Ndipana ni kao. La mau ameneo. Ndipo iya anali agadokela kumwe watupi. Kumwela la mutupi. Nimene ni nali. Ita konzeduela kwa iye maziku atiko asana kale. Iye analo wa mufiofane. Chimene jinali mau. Inu mwamba izo. Diko kumene wakulupira wonse mapita. Pamene ipetite meluka kuchokera kuno. Ndiye maonekedwe awo. Chopimba ndiye chachotsedwa. Inu mukuona inu ndinu mau nanuso. Pamene inu mulowa mmenemo. Ngati mwana wang'ono monga ine ndinanena kanthawi kapitako. Tsono zindikirani, yamikani Mulungu chifukwa chotsegula zisindikizo izi. Ndilo pemphero langa kuti tidziwe zinthu izi. Tsopano, vumbuluso loona la Melikizedeki likubwera poonekera. Yani, iye anali Mulungu, mau, iye asanakhale thupi, Mulungu, mau. Chifukwa iye ankayenera kukhala. Palibe wina aliyense akanakhoza kukhala chisavundi monga iye. Onani, ine ndinali nawo bambo ndi mayi. Inu muli nawo inunso. Yesu anali nawo bambo ndi mayi. Kono munthu uyu analibe bambo. Kapena analibe mayi. Yesu anali nayo nthawi imene iye anayamba. Munthu uyu analibe. Yesu anapereka moyo wake. Munthu uyu sakanakhoza. Chifukwa iye anali moyo. Ndipo ali munthu yemweyo nthawi zonse. Ine ndikuyembekeza kuti Mulungu akuulula izo kwa inu. Munthu yemweyo nthawi zonse. Zindikirani udindo wake. Mfumu ya chilungamo. Tsopano a Hebrews 7:2. Mfumu ya chilungamo ndi mfumu ya mtendere. Iye ali mafumu awiri. Tsono penyani. A Hebrews 7:2. Mfumu ya chilungamo ndiponso mfumu ya mtendere. Iye ali mafumu awiri pamenepo. Tsopano pakuti iye wabwera muthupi nalandira thupi lake mmwamba muchivumbuluso 21:16 iye akutchedwa mfumu ya mafumu. Iye ali atatu onse iwo pali modzi. Onani mfumu Mulungu, mfumu Yehovane, mfumu Yesu. Iye ali mfumu ya mafumu. Zonse zinakomana monga ngati moyo thupi ndi mzimu zonse zikubwera kudzapanga chimodzi ndiponso iye ali atate zimene chinali choyamba mwana ndi mzimu woyera mzimu mfumu ya chilungamo chikhumbo cha mzimu Theophany mfumu ya mtendere Theophany.
And in flesh he was king
of kings. Mthupi iye anali mfumu ya mafumu. Munthu yemweyo pamene Theophany Mose anamuona iye Exodus 33:2. Iye anali Theophany. Mose ankafuna kuona Mulungu. Iye anali atambali ulake. Anamumva iye akulangula kwa iye. Anamuona iye muchitsamba pamenepo ngati lawi la moto lalikulu. Ndipo iye anali, inu ndinu yani? Ine ndikufuna kudziwa yemwe inu muli. Mose anali, ine ndidzayika. Ngati inu mundilola ine kuti ndikuoneni inu, ine ndikufuna kuona nkhope yanu. Iye anali, palibe munthu yemwe angakhoze kuona nkhope yanga. Iye anali, ine ndidzayika dzanja langa pamaso ako, ndipo ine ndidzadusa pambali, ndipo iwe ukhoza kuona mbuyo yanga, koma osati nkhope yanga. Mwaona? Ndipo pamene iye anatero, inali mbuyo ya munthu, anali Theophany. Ndiye, mawu amene anabwera kwa Mose, ine ndine, amene anali mawu. Mawu anatsa kwa Mose mwamaonekedwe alawira moto muchisamba chonyeka ine ndine. Pamene mawu ochokera kuzawu Mulungu kuchokera ku Theophany kani mundikhulukire ine. Iye anabwera kwa Abrahamu ngati munthu pansi pa mtengo wa thundu. Yang'anani apo. Apo panatsa munthu kwa Abrahamu atatu aiwo nakhala pansi pa mtengo wa thundu atatu aiwo. Ndipo zindikirani, atatha iye kulangula kwa Abrahamu.
Chifukwa
chiyani iye anabwera? Abrahamu pokhala mmodzi wokhala na lonjezo ndi uthenga wa mwana wakudza. Ndiponso iye anali mneneri wa mawu a Mulungu. Amene anali kudalira mawu a Mulungu. Kutcha chilichonse chosiyana ngati kuti panalibe. Mukuona momwe mawu alili angwiro, mawu anadza kwa mneneri. Onani, apo panali Mulungu mu Theophany, ndipo Bible linati mawu amadza kwa mneneri. Ndipo apa panali mawu mu Theophany, tsono inu mukuti, kodi uyu anali Mulungu, Abrahamu anati uyu anali. Iye anali dzina lake linali, iye anamutcha iye Elohim. Kupano mu Genesis 1 nukupeza pajiambi Elohi analenga miamba dziko la pansi. Mu Genesis 18 ife tikupeza kuti kuti Abraham anamutcha munthuyu amene anakhala pamenepo nalangula kwa iye ndipo amakonza kumuuza iye zinsinzi za mtima wake kumuuza iye zomwe Sara anali kuganiza kumbuyo kwa iye. Abraham anati iye ndi Elohim. Iye anali maonekedwe a Yehova. Inu mwamvetsa izo zindikirani zidatha tsopano ife tikupeza kuti iye anali kenako maonekedwe a Yehova. Iye anamutcha iye Ambuye Mulungu Elohim. Tsopano mu Genesis 18 ife tikupeza kuti izo nzona.
Abraham,
so no zindikirani Abraham analipo atatu aiwo palimodzi koma pamene Abraham anakumana nawo atatu iye anati Ambuye wanga. Koma pamene Lot kumusi mu Sodomu awiri aiwo anatsikira uko ndipo Lot anawaona awiri aiwo akubwera ndipo iye anati Ambuye anga.
See what was the matter?
Mona, limene linali vuto malo ayamba Lot sanali mneneri uko mkulondola.
Or neither was it the messenger.
Kapena kuti anali mtumiki wa ora. Kodela iye anali pefumbuluso lilonse la iye. Zizozolondola chimodzi-modzi. Lori akanakonza kuwatcha iwo Ambuye dazeni la iwo. Iye akanakonza kunenabe kuti Ambuye. Koma zinalibe kanthu kaya Abrahamu anaona ngati iwo anali akanali Ambuye mmodzi. Apo pali Mulungu. Uyu anali Melkizedeki.
Notice.
Zindikirani, idatakale nkhondo, Melkizedeki anamutumikira mwana wake wogonjetsa mgonero, ganizanisa izo, gawo la iye mwini. Tsopano ife tikufuna kuona apa, moyimira apa pali, moonekera mgonero. Idatha nkhondo, iye anapereka za iye mwini, chifukwa mgonero uli gawo la Khristu. Ndipo kulimbana kudatha, udatha iwe mwini kukwapulidwa. Ndiye ndi pamene iwe umatenga gawo la Khristu kukhala gawo la umunthu uwu. Inu mwamvetsa izo. Yakobo anamenyera usiku wonse ndipo sanamusiye iye mpaka iye anamudalitsa iye uko mkulondola kumenyera moyo. Ndipo pakapita kuti nkhondo yatha ndiye Mulungu amakupatsa iwe za iye mwini uwo ndiwo mgonero wake woona. Kabredi kakang'ono ndi mkate basi kuyimira iwo, inu musamadye iwo kokha ngati inu mutamenyera iyo ndi kukhala gawo la Mulungu. Kumbukirani pa nthawiyi mgonero unali usanayambitsidwe konse. Osati mpaka isanachitike imfa ya Yesu Khristu, mazana ndi mazana ndi mazana azaka kenako. Koma Melkizedeki zidachitika kuti mwana wake Abraham anapambana chigonjetso. Melkizedeki anakumana naye iye ndipo anamupatsa iye vinyo ndi mkate kusonyeza kuti idachitika nkhondo ya pa dziko lapansi yatha ife tidzakumana naye iye miyamba ndi kuti mgonero kachiwiri iwo udzakhala mgonero wa ine sindidzamwaso za vinyo kapena kudya chipaso mpaka ine ndidadzadya icho ndikumwa icho ndinu kwatsopano mu ufumu wa atate wanga kulondola uko. Zindikirani kachiwiri Melkizedeki anapita kukakumana naye Abrahamu iye asanabwerere kwawo ndi choyimira chokongola bwanja pa chimene ife tili nacho. Melkizedeki kukomana naye Abrahamu iye asanabwerere kwawo idatha nkhondo. Ife tidzakumana naye Yesu mumlengalenga ife tisanafike kwa. Ndiko kulondola Atesalonika wachiwiri amatiuza ifezo pakuti ife tidzakumana naye iye mumlengalenga choyimira chokongola cha Rebeka kukomana naye Isaki mmunda mukuzizira kwa tsiku. Ife tidzakumana naye iye mumlengalenga Atesalonika wachiwiri amatiuza ife choncho pakuti ife amene tili moyo ife ndi kutsalira tidzawalesa kapena kuwatsekeleza iwo amene akugona. Pakuti lipenga la Mulungu lidzawomba akufa mwa Khristu adzauka poyamba. Ife amene tili moyo ife ndi kutsalira tidzawadulidwa palimodzi nawo kukakumana naye Ambuye mumlengalenga. Zangwiro zoyimira zonse izi. Choncho fiofane ngati iwe wafa ndikulowa mu fiofane iyo nchiyani chimachitika. Fiofane imabwera ku dziko la pansi kudzalitenga thupi lowomboledwa. Ndipo ngati iwe uli mmwamba umu mumlengalenga iwe udzalilenga thupi kukakomana nayo fiofane. Dizimene zoto. Ndikukwatulidwira mmemba. Ndikupita kukakomana naye ambuye mumlengalenga. Melkizedeki uyu ndi ndani koma Mulungu. Tsopano ife tikuona apa poyera chinsinsi cha thundu cha miyoyo yathu mu ulendo ndipo imfa ndi kumene ife tipita ife tidafa ndiponso kukonzedweratu kuli mwa kuonekera kwa poyera apa tsopano mverani pamene ife tikuphunzitsa izi mwa tcheru magawo atolinga cha muyaya chimene iye anali nacho mu chinsinsi chake tsopano chaululidwa zindikirani akadalipobe magawo atatu ku ungwiro monga ngati iye akuwombola dziko njira yomweyo imene iye akuwombolera mpingo wake iye akuwawombola anthu mu magawo atatu tsopano onani poyamba ndikulungamitsidwa monga Lutera analalikira chachiwiri kuyeretsedwa monga Wesley analalikira chachitatu ubatizo wa mzimu woyera ndiko kulondola ndiye pakudza mkwatulo tsopano dziko kodi iye anawombola chotani dziko choyamba chimene iye anachita pamene ilo linachimwa iye analitsuka ilo mu ubatizo wa madzi ndiko kulondola ndiye iye anakhetsera magazi ake pa ilo kuchokera pa mtanda naliyeretsa ilo nalitcha ilo lake lomwe ndiyeno iye akuchita chiyani pamene iye anang'amba dziko lonse kulichotsa mwa inu nachikonzanso chinthu chonse ndi ubatizo wa moto wa mzimu woyera iye adzalikonzanso dziko ndipo ilo lidzawotchedwa ndi moto ndikuyeretsa nyongolosi iliyonse kwa mayilosi mamiliyoni utali wake chilichonse chidzayeretsedwa ndiyeno pali kumwamba kwatsopano ndi dziko lapansi latsopano monga ngati inu muli cholengedwa chatsopano mwa Khristu Yesu pamene mzimu woyera ukugwirani inu onani ndi zimenezotu chinthu chonse chili chabe choonekera monga icho chingakhoze kukhalira chilichonse chili mu utatu kubadwa kwa chilengedwe kuli patatu nchiyani chinthu choyamba chimene chimachitika kwa mkazi yemwe akukhala ndi mwana nchiyani chimatuluka poyamba madzi nchiyani chimatuluka kachiwiri magazi kuchita kotsatira nchiyani moyo madzi magazi mzimu nchiyani chimachitika kwa mbewu kuvunda chinthu choyamba nchiyani pesi chotsatira nchiyani ngayaye chotsatira nchiyani mankhusu ndiye njere imatuluka kuchokera mwa iyo masteji atatu chabe aiyo mpaka iyo itafika ku njere ndizo chimozimozi mulungu amatsimikizira izo ndaizonse zakhala zolondola mulungu amatsimikizira izo kukhala zoona kuonetsa poyera okonzedweratu ali amodzi okhawo amene akuganiziridwira mu chiwombolo kodi inu mwamva izo ndiloleni ine ndinenenso izo okonzedweratu ali amodzi okhawo amene akuganizidwira mu chiwombolo anthu akhoza kumapanga ngati kumaganiza kuti iwo ali koma chiwombolo chenicheni chili iwo amene anakonzedweratu chifukwa mawu amene kuwombola amatanthauza kubwedzeretsa nkulondola uko kuwombola ndi china chake kuwombola chilichonse kuli kuchibwezeretsa icho ku malo ake apachiyambi haleluya onelo ndi okonzedweratu okha amene adadzabwedzeretsedwe chifukwa enawo sanabwere kuchokera uko onani kubwedzeretsa pokhala amuyaya ndiye pachiyambi moyo wa muyaya amene inu munali nawo lingaliro lake la chimene inu munali kokha iye ankafuna inu ku iye ankafuna kuti ine ndidzayime muguwa kunena iye ankafuna kuti inu mudzakhale pa mpando usiku uno ndiye ife tikutumikira cholinga chake chamuyaya ndipo mmodzi amene anachoka kwawo anangobwera kokha ku dziko lapansi kudzatumikira cholinga chake nkulondola uko chabwino ndiye izo zitatha izo zabweretsedwanso muchikhalidwe chaulemerero izo zakwima ndikubweretsedwanso zosadabwisa paulo ankakhoza kunena pamene iwo anali kupanga chipika kuti adulirepo mutu wake iye anati o imfa mbola yako ili kuti omanda chigonjeso chako chili kuti koma kuthokoza kukhale kwa mulungu amene amatipatsa ife chigonjetso iye anati imfa ndiwuze ine kumene iwe ungakhoza kundipangisa ine kufula manda ndiwuze ine momwe iwe uti undigwirire ine pakuti ine ndili nawo moyo wa muyaya amen iye anazindikira izo Infa gehena manda paliba limene jinga kosa kumugwira iye ndipo paliba limene jinga kosa kuti bwereka ife anali nawo moyo wa muyaya iye anazindikira kuti iye analalitsidwa nawo moyo wa muyaya mungangati mame angono ngati ine ndikumvetsa ndiwo ine sinimadziwa zambiri za chemistry koma iko bwene ukhala kuti ndikoku kuundana kwa mhungu kapena chikhalidwe ndipo pamene usiku ukhala wozizira ndi mdima iwo umagwa kuchokera mmiyamba ndi kudondera pa nthaka iwo amagwa kuchokera kwina kwake koma mmawa otsatira dzuwa lisanatuluke iwo akukhala pamenepo mnyamata wang'ono akunjenjemera koma mungolola dzuwa lituluke muli monse ilo likuyamba kunyezimira iwo ndilokondwa chifukwa chiyani dzuwa litanira iwo kubwerera kumene iwo anachokera ndipo ndi momwe zilili ndi mkhrisitu haleluya ife tikudziwa pamene ife tiyenda kulola ukukhalapo kwa mulungu chinachake ma ife chimatiwuza ife kuti ife linachokera kwina kwake ndipo ife tikubwereranso pa mphamvu iyo imene kulikoka ife mame apang'ono iye amanyezimira ndi kuwala ndi kufula chifukwa iye akudziwa kuti iye anabwera kuchokera kumwamba uko ndipo kuti dzuwa ilo lidzamutengeranso iye mmwamba ndipo munthu yemwe ali chikhumbo cha mulungu wobadwa wa mulungu amadziwa haleluya pamene iye afika mukukhudzana naye mwana wa mulungu kuti iye adzakokeredwa mmwamba kuchokera kuno tsiku lina pakuti ngati ine ndikwezedwa mmwamba kuchokera pa dziko lapansi ine ndidzakokera anthu onse kwa ine amen tsopano zindikirani tsopano ife tikuona Melikizedeki ndipo chifukwa chimene Mariya sanali mayi wake ndicho chifukwa iye anamutcha iye mkazi osati amayi iye analibe bambo pakuti iye anali atate atate osatha atatu mwa mmodzi iye analibe mayi ndithudi ayi iye analibe atate pakuti iye anali atate
As a poet said one time,
Monga ndakatula ina nena ndawi ina, kukamba, kuyamikira kwa kukulu kwa Yesu.
He said, I am the
spoke to Moses, and the burning bush of fire. Samba chonyeka moto. Ine ndine Mulungu wa Abraham, yenye ziyowala ndi ya mmawa. Ine ndine Alpha, Omega, chiyambi kuchokera kumathero. Ine ndine chilengedwe chonse, ndipo Yesu ndilo dzina, ndipo kulondola. Oh, inu mukuti ine ndine yani, ndipo iwo akuti ine ndinachokera kuti. Kodi inu mukuwadziwa adani wanga, kapena kodi inu mungalidziwe dzina lawo. Haleluya, ndilo dzina la Atate. Ine ndinadza mu dzina la adani wanga, ndipo inu simunandilandire ine ayi. Mukuona zedi iye ali yemweyo dzulo lero ndi nthawi zonse ndipo Melikizedeki uyu anakhala thupi iye anadziulula iye mwini ngati mwana wa munthu pamene iye anadza ngati mneneri iye anadza mu mayina atatu a mwana mwana wa munthu mwana wa mulungu mwana wa davide pamene iye anali pano pa dziko lapansi iye anali munthu kuti akwaniritse lemba mose anati ambuye mulungu wanu adzaukitsa mneneri wonga ine soonera iye anayenera kudza ngati mneneri iye sananene konse ine ndine mwana wa mulungu iye anati ine ndine mwana wa munthu kodi inu mukukhulupirira mwana wa munthu chifukwa ndicho chimene iye ankayenera kuchitira umboni chifukwa ndicho chimene iye anali tsopano iye abwera mu dzina lina la mwana mwana wa mulungu wosaoneka mzimu ndipo pamene iye adza kachiwiri iye ali mwana wa davide kudzakhala pambano wachifumu wake tsopano pamene iye anali pano ndipo anapangidwa thupi iye ankatchedwa mwana wa munthu tsopano iye anadzipanga chotani iye mwini kudziwika kwa dziko ngati mwana wa munthu mneneri dziku lina ine ndinawuzidwa nkhani ya Petulo ndi Andreya mʼbale wake iwo anali asodzi ndipo abambo awo a Yonasi anali wokhulupirira wakale wamkulu dziku lina iwo anati iye anakhala pansi pambali pangalawa iye anali wana inu mukudziwa momwe ife tapempherera pamene ife timasowa nsomba iwo anali asodzi wogulitsa nsomba iye anati ife tadalira mulungu yehova kuti tikhale moyo Ndipo ine ndikukalamba tsopano ine sindingakhoze kukhala nanunso anyamata inu motalika. Ndipo ine ndayi zonse monga onse okhulupirira oona ndayembekezera nthawi imene Mesiya uyo adadzadze. Ife takhala nayo mitundu yonse ya abodza koma pakudza mmodzi weniweni tsiku lino. Ndipo iye anati pamene Mesiya uyo adzadza ine sindikufuna anyamata inu kuti mudzanyengedwe.
This Messiah,
uyu, sadzakhala waza Mulungu chabe, yadzakhala mneneri. Pakuti mneneri wathu Mose, amene ife linamutsatira, iye anati, tsopano Myuda aliyense adzakhulupirira mneneri wake, iye amaphunzitsidwa kudziwa izi. Ndipo ngati mneneri anena chilichonse chimene chili choncho, ndiye ndicho choonadi. Koma Mulungu anati ngati pakhala mmodzi pakati panu wauzimu kapena mneneri, ine Ambuye ndidzazipanga ndekha kudziwika kwa iye. Ndipo ngati chimene iye anena chichitika, ndiye inu mumvereni iye, ndikumuopa iye. Koma ngati izo sizitero, ndiye musamuope iye konse. Kole uku kunali kutsimikizira kwa mneneri. Kole Mose anali mona mneneri wotsimikiziridwa. Ndipo iye anati Ambuye Mulungu wanu adzaukisa pakati panu kuchokera kwa abale anu mneneri wonga ine. Ndipo onse amene sadzamumvera iye adzadulidwa kuchokera kwa anthu. Iye anati tsopano wana kumbukirani kuti monga Hebri ife timakhulupirira aneneri otsimikizidwa a Mulungu. Tsono mverani mwachelu musati muponye izo. Ndipo iye anati pamene Mesiya adza inu mudzamudziwa iye pakuti iye adzakhala mneneri Mesiya. Tsono iwo anati izo zakhala zaka 400 ife sinakhale naye kuchokera pa Malaki koma iye adzakhala tsiku lina idachitika imfa yake zaka pang'ono mwana wake Andireya anali akuyenda motsatira gombe. Ndipo iye anamva munthu wamthengo akuchokera mchipululu akunena Mesiya uja akuima pakati panu tsopano. Mphungu yayikulu imene inakulira mchipululu ndikuwulukira kumeneko inati Mesiya ali pakati panu pakali pano. Ife sitikumudziwabe iye koma iye akuima pakati panu. Ine ndidzamudziwa iye chifukwa ine ndidzaona chizindikiro chikubwera kuchokera kumwamba. Tsiku lina iye anati apo taonani pali mwana wankhosa wa Mulungu amene achosa tchimo la dziko. Kali anapita munthuyu kuti akamupeze mʼbale wake. Iye anati Simoni ine ndikufuna iwe ubwere kuno ife tamupeza kale Mesiya. Opitirira Andireya iwe ukudziwa zabwino kuposa izo. Ine ndikudziwa koma kuti munthuyu ndi wosiyana. Ali kuti iye kodi amachokera kuti Yesu wa ku Nazareti mzinda wang'ono woyipa uja bwanji iye sakanakhoza kubwera kuchokera kummalo woyipa uvengari awo. Inu mungobwera ndikudzaona. Potsiriza anamunyengerera iye kuti abwere kumeneko tsiku lina. Kodi pamene iye anabwera patsogolo pa Mesiya uyu Yesu anayima pamenepo akulangula kwa wanthu. Pamene iye anayenda patsogolo pa iye iye anati dzina lako ndi Simoni ndipo ndiwe mwana wa Yonasi. Izo zinachita icho iye anapeza mafungulo ku ufumu. Chifukwa chiyani? Iye anadziwa kuti munthuyo sanali kumudziwa iye. Ndipo kodi iye anamudziwa bwanji iye? Ndipo abambo wakale wa Mulungu uyu amene anali atamuphunzitsa iye momwe angakhulupirire Mesiya. Anali munthu anayima pamenepo dzina lake Filipo. Iye anatengeka kwenikweni. Iye anamudziwa munthu wina anali akuwerenga naye Baibulo kutali iye anapita kuzungulira phiri. Ndipo iye anamupeza iye kunja uko munkhalango yakale ya Azitona. Iye anali kugwera pansi akupemphera. Iwo anali nawo maphunziro ambiri a Baibulo pa limodzi. Kodi iye anatuluka uko ndipo iye anati iye atangotha kupyola kupemphera. Iye anati bwera udzaone amene ife tamupeza Yesu wa ku Nazareti mwana wa Yosefe iye ali Mesiya yemwe ife tikumuyembekezera. Tsono ine ndikukhoza kumumva Natanieli akunena tsono Filipo iwe sunachoke pa mathero akuya sichoncho iwe. Ayi iye ayi tsono ndilole ine ndikuwuze iwe ndiwe kudziwa ife takhala tikuwerenga Baibulo pa limodzi. Ndipo kodi mneneri anati Mesiya adzakhala chiyani? Iye adzakhala mneneri. Iwe ukukumbukira msodzi wakale uja kumene iwe unakulako nsomba amene analibe maphunziro okwanira kuti alembe dzina lake wotchedwa Simoni. Eya iye anabwera ndipo iwe ukudziwa chiyani? Yesu uyu wa ku Nazareti anamuwuza iye kuti dzina lake linali Simoni. Anamusinda dzina lake kukhala Petro limene lili mwana wamngʼono. Ndipo anamuwuza iye amene ali abambo wake. chabwino yanali yanali ine sindi kudziwa kuti chini chonse chabwino chingakhoze kubwera kuchokera ku Nazareti yanali tiye tisalangule za izo ingobwera ndikudzaona ndiloganizo labwino bwerani ndipo mudzaone kuchokera apa makuza Filipo akubwera naye Nataniele ngo mene yana amba kuyenda Yesu mwina akuyima akulangula mwina akupemphera odwala mu mzere wa pemphero ngo mene yana adza kumene Yesu anali Yesu anangana pa iye kupanali kaonani mu Israeli amene mwa iye mulibe choyipa kaona ino mukuti chabwino munalimo mwa iye anavalira oh ayi onse kummawa amavala mofanana iye akanakhoza kukhala wachisiriya kapena kukhala china chilichonse ndevu chovala iye anati taonani mu Israeli mwamene mwa iye mulibe choyipa makulangula kwina munthu woona mtima wodzipereka chabwino izo zinakhala ngati zamuphesa Natanieli ndipo iye anati rabi chimene chimatanthauza mphunzisi rabi inu munandidziwa liti ine inu munadziwa bwanji kuti ine ndinali myuda inu munadziwa bwanji kuti ine ndinali woona mtima wopanda choyipa iye anati Filipo asana kuyitane iwe pamene iwe unali pansi pa mtengo ine ndinakuona iwe mailosi khumi ndi asanu kutali mbali ine ya dziko tsiku la dzulo lake kodi iye ananena chiyani rabi inu ndinu mwana wa mulungu inu ndinu mfumu ya Israeli koma panayima ansembe awo apo azawozawo odzikhutalisa okha anati munthu uyu ndi belzebule wa mbwebwe Yesu anati ine ndikukhulukirani inu chifukwa cha izo kunakumbukirani Yesu ananene konse zomomveka koma iwo ananena izo mu mitima yawo ndipo iye anazindikira malingaliro awo ukonkulondola ndiyo chimene baibulo limanena ichanicho misala ngati inu mukufuna kutero koma iye anazindikira malingaliro awo ndipo iye anati ine ndikukhulukirani inu chifukwa cha izo koma tsiku lina mzimu wa Yehova udzaza ndipo udzanena chinthu chomwechichi iye kupita kaye kulangula mawu motsutsa iwo simudzakhulukidwa mu dziko lino kapena dziko lakudza kulondola uko tsopano awo anali ayuda ye tsiku lina iye ananenako kusowa kuti apite ku Samariya koma chabe ife tisanachite izo ife tikumupeza mkazi kapena mwamuna pamene iye anapita kupyola mu chipata chotchedwa chokongola kuti iye anachiritsidwa ndipo yesu anadziwa chikhalidwe chake ndipane muza iye yalula mphasa yako ndikumapita kwanu ndipo iye anachita izo ndipo iye anakhala bwino ndiye ife tikupeza kuti ayuda ena iwo anamulandira iye ena anakhulupirira izo ena sanakhulupirire chifukwa chani iwo sanakhulupirire izo iwo sanakonzedweretu kumoyo iwo sanali gawo la chikhumbo chimenecho tsopano kumbukirani iwo anali ansembe ndi wanthu akulu ndipo yesu ganiza za aza mulungu awo ndi ansembe anthu omwe inu simunapeza chilema mmoyo wawo yesu anali ndinu atate wanu mdiyerekezi ndipo zinthito zake inu mukuchita anali ngati inu mukanakhala a mulungu inu mukanandikhulupirira ine ngati inu simungakhoze kundikhulupirira ine khulupirirani khulupirirani ntchito zimene ine ndikuchita izo zikuchitira umboni za yemwe ine ndili tsopano baibulo linanena kuti yesu ali yemweyo dzulo lero ndi nthawi zonse yesu anati ntchito zimene ine ndichita adzachitanso iye amene akhulupirira pa ine ukonkulondola zindikirani amene anali Melikizedeki weniweni tsopano tsopano zindikirani kachiwiri panali mitundu itatu yokha ya wanthu inu mwandimvapo ine ndikunena kuti ine ndinali watsango ine ndili akhristu onse ndi atsango onse ndi dzango la mtundu koma dzango la mzimu mtundu wakhungu la munthu ulibe chochita ndi iye iye ali mwana wa mulungu mwakubadwa koma mkhristu inu mulungu anali ndipatulireni ine tulukani kuchokera pakati pawo ndi zina zotero iye ali watsango wazauve pakati pa chabwino ndi cholakwika koma zindikirani iwo anali nalo tsango pamenepo tsango la mtundu amene anali asamariya ndipo pali mitundu itatu yokha ya anthu pa dziko lapansi ngati ife tikhulupirira baibulo ndiwo anthu a hamu shemu ndi yafeti ndiwo ana atatu a nowa ife tonse tinachokera kumeneku kunkulondola izo zimatipanga ife tonse kubwerera kwa adamu zimene zimatipanga ife tonse abale baibulo linati mwa magazi amodzi mulungu analenga mafuko onse ndifetonse abale kupyolera musemba wa magazi munthu wachikuda akhoza kumupasa munthu woyera magazi kapena mosinthanitsa munthu woyera akhoza kumupasa mjapanizi munthu wachikaso kapena mmwenye munthu wofira kapena zina zonse kapena wati yafeti kapena chilichonse akhoza kumupasa iye magazi chifukwa ndifetonse magazi ofanana mtundu wa khungu lathu kumene ife limakhala kunalibe chochita nazo izo koma pamene ife katisankha ndi pamene ife timachoka mu dziko monga iye anatulutsira israeli kuchokera mu igupto ndipo pamene ife tatisankha kuchokera ku zinthu za mdziko tsopano iwo anali wanthu a hamu shemu ndi yafeti ndikonga ife likanakhala nayo nthawi kuti ife tiyendese mibado m'mbuyo imukanakhoza kuona azungu kumene iwo anachokera tsopano ameneyo anali myuda msamariya amene anali theka myuda ndi wa mitundu amene anakwatirana nawo a mitundu pa zochita za balaamu ndi mowabu iwo anali asamariya ndipo uko kunali ayuda ndi a mitundu tsono ife azungu tinalibe chochita nazo chilichonse cha izo ife sitinkakhulupirira mesiya aliyense ngakhale kanthu kalikonse ife sitinali kuyembekezera wina ife tinabweretsedwa mkati pambuyo pake yesu anadza kwa ake omwe ndipo ake omwe sanamulandire iye ndipo iye ananena kwa aphunzira ake musati mupite njira ya mitundu koma mupite kani kwa nkhosa zotayika za israeli ndipo iye anapita kokha kwa nkhosa zotayika za israeli ndipo penyani iye anadzikwanilitsa iye mwini ngati mwana wa munthu pamaso pa ayuda iwo anazikana izo tsopano asamariya pokhala theka myuda ndi wa mitundu iwo ankakhulupiriranso ndipo anali kuyembekezera mesiya ife sitinali ife tinali osapembedza ndi ndodo pa msana wathu tikupembeza mafano a mitundu koma tsopano tsiku lina yohane woyera 4 iye anali nako kusowa kuti apite ku samariya pa njira yake ya ku yeriko koma anapita uko mozungulira samariya ndipo pamene iye anali kupita kumeneko iye anakhala pansi pa chitsime kunja kwa mzinda wotchedwa sukari ndipo chitsime ngati inu munayamba mwafikako uko ndi amaonekedwa abwino ang'ono pafupi onga awa pano ndipo kuli kasupe wa aliyense kumeneko wa madzi pamene iwo onse amabwera ndipo akazi amabwera m'mawa kudzatunga mitsuko yawo ya madzi ndikuyika iyo pa mitu yawo ndipo umodzi pa phewa lililonse ndipo ndikuyenda naye iyo basi molunjika monga ngatere osadonthesa dontho kulangulana wina ndi mzake kodi iwo amakhoza anthu amakhoza kubwera kunja uko kodi inali pafupi 11 koloko masana kodi iye anawatuma ophunzi ake mu mzinda kuti akagule zitumbuwa zina chakudya ndipo pamene iwo anali atapita panali mkazi yemwe anali wambiri yoyipa ife tikanamutcha iye lero mkazi wa kesi lofira kapena kahule iye anali nawo amuna ambiri kodi pamene yesu anali atakhalapo mkazi uyu anatulukira ili pafupi 11 koloko onani iye sakanakhoza kubwera nawo anamwali pamene iwo amabwera m'mawa kuti adzatunge mazawo ochapira iye anachita kuyembekezera mpaka iwo onse iwo sankasakanizikana monga iwo amachitira tsopano iye ankadziwika kolelono iye anatulukira kudzatunga madzi wena kodi iye anangotenga chotungira chakale ndikuyika mzingwe kuchotungira nayamba kuchitsitsa icho iye anamva wina akunena mkazi ndibweretsere ine akumwa tsopano kumbukirani uyu ndi Melkizedeki uyu ndi yesu dzulo mwana wa munthu ndipo iye anayangana pozungulira ndipo iye anaona mu yuda kodi iye anati bwana si chabwino kuti myuda amufunse msamariya chilichonse ine ndine mkazi wa ku samariya kodi inu mwalangula kudzichosa pamalo wanu inu simayenera kundipemba ine chinthu chonga icho ife tilibe chochita wina ndi mzake iye anati koma ngati iwe ukanadziwa amene amalangula nawe iwe iwe ukanandipemba ine akumwa iye anati inu mutunga chotani iwe chitsimechi nchakuya ndipo inu mulibe chotungira iye anati madzi amene ine ndimapereka ndi madzi amoyo otumbukira ku moyo wa muyaya iye analangula naye iye mpaka iye anapeza chimene chikhalidwe chake chinali ndiyeno ndi penyani chimene iye ananena kwa iye tsopano pita ukatenge mwamuna wako ndipo ubwere kuno ndipo iye anati ine ndilibe mwamuna iye anati iwe wanena zoona pakuti iwe wakhala nawo asanu ndipo mmodzi amene iwe uli naye tsopano sali wako ayi kotero muichi iwe wanena zoona onani kusiyana kwa pakati pa mkazi uyo ndi gulu lija la ansembe Iyankatuwa so tuluga samulungu kopo samu. Mwome gululo seiro. Lansembe linka zuwira. Ata ikidu wapa modi.
She said.
Yana ni. Bwana. Ine nanzi nikila kudinu nilu. Neneri. Yana ni. Ika sinakale na hae wina. Kwa saka masana anai.
Now we
so
know that
the Messiah kubera.
When the Messiah comes, that's what he's going to do. That was the sign of the Messiah. For he was the son of man.
Anali mwana wa mundu. Anali ndiyo imene iye ada tadide. Pamene iye ata. Inumuyane na kukala mneneri wake.
He said, I am he.
Ya anali, ine ndine iye.
Nobody else.
Paribe aliye sanga koze kunena isi. Yana pesa msuko wa matu na tamangila muzinda.
Ndibana li.
Bela ni mutaone mundu hamene wandu uzaine. Zimene ine ndachita. Kwa ni sali huyu Mesia amene.
Now remember.
Sobano kumbugirani. Yana lonjeza kutalila chinicho mwecho. Pama peto antundu wa mitundu. Ayuda nani naso saka ziku zinai. Kutia muyanga nile Mesia huyo. Saka ziku zinai za kupuzisa kuti iye anali kutsa. Zimene iye atachite pamene iye atafike uko. Ndipo iwo analembera kumuona iye. Kapena kulephera kuzindikira izi. Ndipo pamene iye anadzidziwisa yekha. Mukanenere kamene ka Bible komwe iye anati iye atachita. Pamene iye anali anakhala mu fiofane. Ndiye lomkukhala thupi nakhala pakati pawo. Iwo analembera kuona izo ndipo anatcha ntchito zake ntchito za mdielekezi. Sobano, ifele kanazo zaka zikwi ziwiri za kupunzisa. Kutika upiolela mumpingo wa Roma Katolika, anapita atumwi. Ngeive nabwela musiku upiolela mu Roma Katolika, a Greek ndi zina zotero. Paga musiku mbado wa Lutera, ndiwe zile zina zose. Mabungwe mazana asalundia nai, kubela pansi. Iwana linako kupunzisa kwa mibalo yose. Sobano, iwana lonjeza. Chabe, nda yotiriza isena fike. Kuliki tunzi cha Sodom ndi Gomora. Tizabwela anso. Monga zinalini masibu wa Sodom. Chole hizo zizakala. Mkutza kwa nda yotiriza. Mwana wa mundu. Anza ziulula ye kakajiwiri. Komabe gandawi pangono. Ndipo dziko siza ndiona anso ine. Komabe inu mudza ndiona ine. Pakuti ndine. Pronouni ya iye mwini. Ndine ndizakala ndinu. Ndakala mwairu. Mbaka matiri ziro. Matera wa dziko. Ine ndizakala ndinu. Ye aliye mweyo. Dzulo. Lero. Ndindawi zonse. Inu mkuona. Inu mkuona nsamaria anali. Maga maga. Kuchakala mula kuti wanga wa usiku wata. Anali Hagara onani choimira choporosedwa muyuda anali Sara kapena anali Sarai koma wa mitundu ndi wa Maria mbeu ya chifumu ya Abrahamu koma noni zolonjezerwa kuti masiku otsirizawa kuti Mulungu yemweyu Kristu yemweyu akanabwereranso kuno nadzulula iye mwiri ngati mwana wa munthu chifukwa chiyani. Iye aliye mweyo dzulo lero ndi ndawi zonse. Ndipo ngati iyana walola Ayudawo kupita nazo nawapasa iwo chizindikiro cha Mesiya icho. Ndiyeno kubwera kumatero akuphunzitsa kwa mitundu ndikungowalola iwo kupita mu za Mulungu. Iye adzakhala wopanda chilungamo. Iye ayenera kuchita chinthu chomwecho chifukwa Bible linali mu Ahebri 13:8. Iye aliye mweyo. Ndipo iye walonjeza mu Malaki folo ndi malemba onse osiyana kuti masiku otsiriza mpingo udzakhala ukukhala chimodzimodzi basi monga izo zilili lero ndipo dziko lidzakhala. Yang'anani pa dziko lero. Yang'anani pa chikhalidwe cha Sodomu. Yang'anani pa zivomezi mu malo osiyana ndi zinthu zimene zikuchitika. Yang'anani pa mpingo ndi chisokonezo chimene iwo ulimo cha Babiloni. Yang'anani pa mtumiki kwa iwo Oral Roberts ndi Billy Graham GRAHAM ndayo yamba imene ife tinakhalapo naye mtumiki ku mipingo yonse imene dzina lake linatelapo mu HRM ngati Abraham ABRAHAM ndi zilembo zisanu ndi ziwiri GRAHAM ndi zilembo zisanu ndi chimodzi. Kodali kuti iye kudziko sikizindi chiwerengero cha munthu. Munthu analengedwa pa tsiku la chisanu ndi chimodzi, koma 7 ili chiwerengero cha Mulungu. Tsopano yang'anani pa iwo kumusuko mu Sodomu, ndipo apo pali atumiki awo kumusuko akulangula kwa iwo. Kodano ili kuti mbewu ya chifumu ya Abrahamu yo. Mene mulungu anabwala basi ndipo anaonetsera kamuthupi la munthu ndipo anamuwuza zimene Sara analuganiza kuseli mu mtima wake kuchihema kuseli kwa iye chizindikiro chotsiriza dziko la mitundu lisanaonongedwe ndi moto ndipo mpingo uli nacho chizindikiro chake chotsiriza dziko lonse lisanaonongedwe ufumu wa a mitundu udzaonongedwa ndi moto ndi mkwiyo wa mulungu kodi inu mukukhulupirira izo Melekizedeki uyo anali thupi kudzimbira iye kwini muthupi la munthu ndiyena kenako iye anapangidwa thupi ndipo tsopano usiku uno iye ali yemweyo dzulo lero ndi nthawi zonse kodi inu mukhulupirira izo Melekizedeki uyu ndi ndani ndiye ndiye yemweyo dzulo lero analibe konse bambo analibe konse mayi analibe konse chiyambi cha masiku iye analibe konse mathero aliwonse amoyo ndipo iye anakomana naye Abraham ndipo kodi iye analiza chizindikiro cha mtundu wanji ndiye pamene iye anapangidwa thupi iye anati izo zidzabwerezanso kumene nthawi yotsiriza isanakwane kodi inu mukhulupirira izo ine ndikukhulupirira izo tiyeni tipemphere wokondedwa mulungu ine ndikukhulupirira malemba kuti inu mwanena kuti inu munali yemweyo dzulo lero ndi nthawi zonse ndipo moona mtima mu mtima mwanga ambuye ine ndikudziwa kuti china chake chikukonzekera kuchitika ine sindingakhoze kuzindikira izo motsimikiza ine ndikuopa kuti ndinene chilichonse ambuye inu mukudziwa mtima wa ntchito wanu ndipo ndi nthawi zingati kupyola mu mbado pamene inu munkatumiza zinthu anthu nalephera kumvesa izi munthu mosasintha akupembeza mulungu pa zomwe iye anachita ndikunena zinthu zazikulu zimene iye adadzachite koma kusalabadira zimene iye akuchita chomwecho zakhalapo kupyola mu mbado chifukwa chiyani mpingo wa roma unalephera kuona patereki woyera ngati mneneri wa mulungu chifukwa chiyani iwo anapha johani wa ku ak pamene iye anali mneneri wa mkazi kumutentha iye ngati mfiti adale nthawi zonse nzakale inu mumazibisa izo kumaso a nzeru ndi alunta izosadabwisa inu munanena kwa iwo ansembe inu mumakongoletsa manda a aneneri ndipo ndinu amene munawayika iwo mmenemo iwo adapita kale iwo amaona kulakwitsa kwawo iwo nthawi zonse amakuzunzani inu ambuye maonekedwe aliwonse amene inu mumabweramo ine ndikupembera usiku uno mulungu nthawi imodzi ina yokha mawa ife takonza kudzakhala tikupita ku Tucson mbali zina za dziko mizinda ina ife tiyenera kulalikiramo koma wokondedwa mulungu pakhoza kukhala alendo pano usiku uno amene sanati nkomwe iwo amvapo mawu akulalikidwa koma sanaonepo iwo akuonetseredwa monga ine ndinakupemphani inu pachiyambi pamene ophunzirawo kereopa ndi mzake akubwera kuchokera ku Emausi anali kuyenda motsatira njira ndipo inu munalumphira kuchokera mutchire ndikuyamba kulankhula nawo iwo chidachitika chiukitsiro munalalikira kwa iwo bwanji iye anati opusa ofowoka mtima kodi inu simukudziwa kuti khristu ayenera kuvutika zinthu izi ndi kulowa mu ulemerero wake komabe iwo sanazindikire izo utali wa tsiku lonse iwo anayenda nanu inu ndipo sanakudziwenibe inu koma usiku wina usiku utadza iwo anakumirizani inu kuti mulowe mnyumba pamene iwo analowa mnyumba ya alendo yaing'ono natseka ziseko ndiye inu munachita china chake chabe monga inu munachitira izo sanachitike chipachitiko chanu ndipo iwo anazindikira kuti anali khristu woukitsidwa mu mphindi pang'ono inu munali kuseri kwa makatani ndipo mutapita mwasanga iwo anathamanga nawawuza ophunzira ambuye auka indedi Atate mulungu ine ndikukhupira kuti inu mukadali amoyo ine ndikudziwa kuti inu muli ndipo inu mwatsimikizira izo kwa ife nthawi zambiri kodi inu mungakhoze kungochita izo kamodzinso kwa ife ambuye ngati ife titipeze chisomo pamaso panu lolani kuti izo zichitike kamodzinso ine ndine wantchito wanu awa ndi antchito anu muno ambuye zonse zimene ine ndanena zingawundane ku mawu amodzi chabe ochokera kwa inu adzakhala woposa amene ine ndanena mu usiku usanuwu kapena mauthenga asanu zidzakhala zochuluka mawu amodzi chabe ochokera kwa inu kodi inu simulankhula ambuye kuti anthu akhoze kudziwa kuti ine ndawawuza iwo choonadi pereganizo mulungu ine ndikupemba izi mu dzina la Yesu izi kamodzi akanso amen
now
sobano ine sindikudziwani inu ine ndikudziwa anthu wena ine ndikumudziwa nyamata uyu amene wakhalapa ine ndikumudziwa bile dawo wakhalapa mwe apo ine ndikufuna ku apa pali mbale Blair Rodney Cox ndikovuta kuona kunjako pambaliyi panthawi ino kumene ine silingakhoze kupenya aliyense kwenikweni yemwe ine ndikumudziwa tsono ndi angali muno amene akudziwa kuti ine ndine mlendo kwa inu kwezerani mwamba manja anu amene akudziwa kuti ine sindikudziwa kanthu za inu kwezerani manja anu mbali zonse ndi angati mkati muno amene ali nacho china chake chovuta kapena china chake chimene inu mukudziwa kuti ine sindikuchidziwa kanthu kake mungakwezere mwamba manja anu tsopano izo zingakhale kwathunthu mtherali kwathunthu zosatheka kuti ine ndidziwe chilichonse za inu ngati ndi choncho ndiye ziyenera kubwera kuchokera ku vumbuluso lina la mzimu ndipo mwakhala kuti ine ndakuwuzani inu mausiku onse awa ndi usiku uno kuti iye sali wakufa iye ali pano ndipo analonjeza kudzachita chinthu chomwecho ndipo analonjeza kuti padzafika nthawi masiku osiriza molingana ndi Malaki folo ndi molingana ndi Luka woyera imene iye anati adzaonekerenso maonekedwe a munthu pakati pa wanthu ake nachita zinthu zomwezo naulula chinthu chomwecho chizindikiro chomwecho cha umesiya ndi angali akudziwa izo inu owerenga baibulo mumadziwa kuti ndicho choonadi nenani ame muyene okhala nonse owerenga baibulo tsopano ine ndikudziwa kuti nzachilendo kwa wanthu lero komabe ndicho choonadi ndicho chifukwa iwo sanamudziwa Yesu wa ku Nazareti iwo ankaziwa zikhulupiriro za mpingo wawo koma iwo sankamudziwa iye koma iye anadzachabe momwe baibulo linanenera osali wa za mulungu osali wa nsembe iye anadza ngati mneneri ndipo ake omwe sanamulandire iye tsopano ngati mulungu adasunge mawu ake ndipo ngati ine ndipezeka kuti zichitika kuti zikagwere pa wina amene ine ndikumudziwa ndiye ine ndidzapeza wina wake onani ine ndikufuna wina amene ine sindikumudziwa ndipo ine ndikufuna kuti inu mupemphere tsono onani panali mkazi wang'ono wina nthawi ina amene anali ndi sautso iwo anali atawononga ndalama kwa madotolo iwo samakhoza kumuchitira iye chabwino ndipo iye ananena mu mtima mwake ngati ine ndingakhoze kukhuza zovala za mwamuna uja ine ndidzakhala bwino ine mukuyikumbukira nkhaniyo ndipo kotero onse iwo anayesa kumupangisa iye kuti akhale kumbuyo koma iye anadzipanikiza kupyola mpaka iye anakhuza chovala chake anabwelera anakhala pansi tsono mverani mwatcheru ndiyena pamene iye anachita izo pamene iye anachita izo yesu anatembenuka ndipo anati ndani wandikhuza ine
bwanji petro mtumwi anamutsutsa iye mwina iye ananena china chake chonga ambuye musanene chinthu chotero anthu adzakhulupirira kuti pali china chake cholakwika ndi inu chifukwa pamene inu munawafunsa iwo kuti adye tsupi lanu ndi kumwa magazi anu iwo anaganiza kale kuti pali china chake cholakwika ndipo inu mukuti ndani wandikhudza ine bwanji unyinji wonse ukukhudzani
iye anati inde koma ine ndikuona kuti ukoma wachoka mwa ine uko kunali kukhudza kwa mtundu wina tsono aliyense akudziwa kuti ukoma ndi mphamvu ine ndafoka ukoma unandichokera ine ndipo iye anayang'ana pozungulira paomvetsera mpaka iye atamupeza mkazi wang'onoyo namuza iye za vuto lake lakutaya magazi ndipo iye anamvelera mthupi lake kuti vuto lotaya magazi lija linali litayima mkulondola uko ndipo iye anati chikhulupiriro chako chakupulumutsa iwe tsono mawu achigiriki ake ndi sozo amene amatanthauza mwamtheradi kupulumutsidwa mwathupi kapena mwauzimu zofanana basi iye anapulumutsa iye ali iye ali mpulumusi wathu tsopano ngati izo zinali iye dzulo ndipo momwe iye anachitira kutsimikiza kuti iye anali pakati pa wanthu mesiya analonjeza ndipo ndipo momwe iye anazizindikiritsira iye mwini nalonjeza mwa baibulo iye adzachita chinthu chomwecho tsopano sangatero iye kodi iye sangachite chinthu chomwecho inu mukuti kodi iye ananena za kuchiritsa odwala eya a Hebrew, Bible limene ine ndango werengako kumene anenena kuti Yesu Kristu sobano ali wansembe wankulu wathu amene akhoza kukhuzidwa ndi kumvelera kwa zopereka zathu. Ndiyangala amadziwa kuti izo zoona Bible linanena izo. Iye ali wansembe wankulu sobano amene akhoza kukhuzidwa ndi zomvelera za zopereka zathu. Ndiyengati iye ali wansembe wankulu yemweyo amene iye anali pamenepo, iye angachite motani tsopano? Iye adzayenera kuchita mwanjira yomweyo imene iye anachitira pamenepo ngati iye ali wansembe wankulu yemweyo. Sona inu mukhoza, ine sindine wansembe wankulu wanu, inu mukhoza kundikudza ine ndipo izo zikhoza kukhala monga ngati kuwakhudza amuna wanu kapena mʼbale wanu kapena chinanso munthu. Koma inu mulole chikhupiro chanu chimukhuze iye ndipo muone chimene chili chichitike. Tsopano ngati ine ndili wantchito wa Mulungu ndipo ndakuza linu choonadi, Mulungu adzatsimikizira izo kukhala choonadi. Ndipo izo zidzatsimikizira kuti Yesu Khristu ali moyo usiku uno akuima pano nkulondola uko. Tsopano inu muli nacho chikhulupiriro mbali imodzi chabe pa nthawi, mbali imodzi. Inu muli nacho chikhulupiriro kunja uko. Ine kuti bwino ndikhale pa cholangulira apa chifukwa iwo sangakhoze kundimva ine. Wina wake atangoyangana mmwamba kwa Mulungu ndi kunena, Mulungu munthuyo sakundidziwa ine, iye sakudziwa kanthu za ine, ndine mlendo mwangwiro kwa iye. Koma mulole chikhupiro changa chikukhudzeni inu Ambuye. Ndipo inu mukudziwa limene lili vuto ndi ine Ambuye. Inu mukudziwa zonse za ine, inu mukudziwa yemwe ine ndili. Momwemo monga inu munamudziwira yemwe Petro anali, mofanana monga inu munamudziwira Natanieli, monga inu munamudziwira chimene chinali cholakwika ndi mkazi wakukha magazi. Ndipo munthuyu akundiwuza ine kuti ndinu yemweyo dzulo lero ndi ndayi zonse. Ndi Ambuye mulole chikhupiro changa kuti chikukhudzeni inu. Ndipo ngati iye adachita izo ndipo mosalephera anadzitsimikizira iye mwini pano, ndiyangala inu ati amukhulupirire iye ndi mtima wanu wonse. Ngati iye adachita izi mmodzi yekha kapena awiri kapena anthu atatu kwa umboni, Mulungu adalitse inu. Tsopano Atate Mulungu, izi zili kwathunthu kunja kwa manja a munthu aliyense. Izo zidzayenera kukhala chopambana cha uzimu.
So I pray that you'll help me now, Lord. I'm in your
hands. Wotero ine ndikupemphera kuti inu mudzandithandize ine tsopano Ambuye. Ine ndili mʼmanja mwanu. Chitanane ine pamene inu mukuona koyenera mudzina la Yesu. Amen. Tsopano musati mukhala manjenje. Modzi chepesa basi mwaulemu, ninane Ambuye, ine ndidzakutumikirani inu. Ndipo izo zidzakhala zoona kuti ngati ine ndingakhoze kukhuza chovala chanu, ndiye inu mulankhulenso kupyolera mwa munthu uyu. Izo zidzatsimikizira kwa ine kuti zimene iye wanena zili choonadi. Nkulondola uko, ndiyangati anaonapo chithunzi chakuwala kuja. Icho chili konse konse pa dziko, kulikonse sayansi ya jambula iko ndi kukuyesa iko ndipo kulikonse. Tsopano iye alipo mwepano tsopano, mmodzi yemweyo amene ananena za chikwati ndi chilekano, mmodzi yemweyo amene anali pa piri anagwedeza mapiri kumbuyo uko, mmodzi yemweyo wakumusi uko ku mtsinje mu 33, yemweyo dzulo lero ndi nthawi zonse iye ali yemweyo. Tsopano pali mkazi ndipo iye akuzindikira tsopano kuti china chake chachitika kuwala kuja kupachikika pa iye pomwe. Iye wakhala pomwe apa wavala juzi ya green kapena china chake. Ine sindikumudziwa mkaziyo, ine ndikuganiza kuti ndife alendo kwa wina ndi mzake. Izo zolondola. Kodi inu mukhulupira kuti Mulungu inu mukusowa china chake? Ndipo kodi inu mukhulupira kuti Mulungu akhoza kuwulula kwa ine limene lili vuto lanu? Ndipo ngati iye atero, ndiye inu mukudziwa kuti idzayenera kukhala mphamvu ya uzimu chifukwa ine sindikukudziwani inu. Ndipo izo zidzayenera kubwera kuchokera mucha uzimu zitengera pa zomwe inu muganizira kuti izo zili. Inu mukhoza kutenga mbali yanu ndi ansembe kuchitcha icho mdiyelekezi, kapena mukhoza kutenga mbali ndi wokhulupirira ndi kuchitcha icho Mulungu. Chilichonse chimene inu mukukhulupirira ndiko kumene mphoto yanu idzachokereko. ngati Mulungu adaulule kwa ine vuto lanu, kodi inu mumulandira iye ngati chanu chitetezero chanu kwa vuto ilo? Ine sindikudziwa lomwe vuto ulo lili, koma ine ndikudziwa ndipo inu mukudziwa kuti china chake chikuchitika. Sopano Mungu andilola ine ndikuwuzeni inu momwe inu mukumverera, ndiye inu mudzadziwa. Kumverera kofundira kokoma kwa ofufu, ine ndikuyang'ana molunjika kumene paiko. Ndiko kuwala uko, kuwala kwa ambala, kumene kwapachikika pa mkaziyo. Ndipo nayo akuvutika ndi vuto mumimba yake, ndicho chokhala ngati chophuka monga mumimba yake. Iye siwochokera kuno, ayi, ndinochokera kutali ndi kuno, si choncho inu. Uko mkulondola. Ndinochokera ku Wisconsin. Mkulondola uko. Zedi. Tsopano, inu mwachiritsidwa. Chikhulupiriro chanu chakupanga ninu wambumbu. Tsopano ndandiwuzani ine amene wamukhuza mkaziyi. Ine ndili mayadi 25 kuchokera kwa iye. Iye anakhuza Yesu Khristu wansembe wamkulu. Kodi inu mukukhulupirira izo? Ine ndikuyang'ana pa mkazi amene ine ndinalangula naye. Mkazi uyu, ine ndikuyang'ana kumene pa iye chifukwa iye akupembera zolimba kwambiri mwamuna. Iye anandiwuza ine kuti iye anali ndi mwamuna. Iye sanandiwuze ine kanthu za izo, koma dzina lake lili akaza wardrobe. Iye amachokera ku Phoenix. Iye anaukitsidwa kwa akufa, ndipo adotolo ake anabwera ndichojambulira naonesa kansala mu mtima mwake. Iye anafera mu mzera wa pembero. Golizo zakhala modalika bwanji akaza wardrobe. Zaka 15 zapitazo ndipo apo iye wakhala usiku uno umboni wa Mulungu. Adotolo ake abwera ku msonkhano abweretsa anati mkaziyo angakhale moyo chotani? Koma ndi uyo apo ndipo wopanda chizindikiro cha iwo. Iye wabweretsa wina wake ndipo iye akumupemberera iye. Tsopano iye akufa ndi matenda a shuga. Tsopano izo ine ndimazidziwa. Koma pokhala kuti inu mukupemphera, inu mukudziwa kuti ine sindikudziwa yemwe iye ali akaza wardrobe. Iye ali wochokera ku Missouri ndipo dzina lake ndi Bambo Kupa. Uko mkulondola. Tsopano inu mukhulupira, inu mukhoza kubwerera kwanu ndi kukakhala bwino bwana. Izo zili kwa inu ngati ine muti mukhulupirire izo. Apa pali mkazi, ndipo iye akuvutika ndi chikhalidwe cha mphumu zosokonezeka. Iye sakuchokera kuno, iye wakhala mukhamu ilo kunja uko. Ine ndikuyembekezera kuti iye akumva. Iye sakuchokera kuno, iye akuchokera ku Georgia. Abiti makene, kodi inu mukhulupirira ndi mtima wanu wonse, ndipo mukhulupirira kuti Mulungu akupanga ninu wabwino? Imani pa mapazi anu ngati ndinu mlendo kwa ine, ndipo izo nzoona.
Jesus Christ heals you.
Yesu Kristu wakuchiza ninu. Kodi inu mukukhulupirira? Kumbuyo kwanga, kuli munthu wakhala kumbuyo kwanga, iye akukhuza Mulungu. Ndipo chimene iye akufuna, iye ali ndi mwana amene ali ndi vuto la mtima. Ndipo mwana uyo alinako kung'ung'uza mu mtima mwake, adotolo anatero. Ndipo dzina la munthu uyo ndi Bambo Cox.
Stand up, Mr. Cox.
Imani Bambo Cox. Ndipo iye anamuza Sara zomwe iye anali kuganiza kuseri kwa iye. Kulumba kumene kanjira kuchokera kwa iye kubwerera patsogolo pang'ono pali mwamuna amene sakuchokera kuno koma kuchokera ku New Mexico. Ine sindinamuonepo iye mmoyo wanga. Ine ndikuyang'ana kumene pa iye tsopano ndipo iye ali kumbuyo kwanga. Iye akuchokera ku New Mexico, ndipo mwamunayo ali ndi msungwana amene iye akukondeleredwa naye, ndipo msungwanayo ali nacho chinachake cholakwika ndi kamwa yake, ndicho khungu la mkamwa mwake ndi chimene chavuta. Ndipo dzina la mwamunayo ndi Bambo West. Kodi mungayime inu bwana? Ndine mlendo kwa thundu kwa inu, koma Ambuye Mulungu amuchiza mwana wanu. Kodi inu mukukhulupirira tsopano ndi mtima wanu wonse? Ndiyangala inu mukukhulupirira tsopano ndi mtima wanu wonse? Tsopano kodi sali Yesu Khristu yemweyo dzulo lero ndi nthawi zonse? Kodi inu mukumulandira iye tsopano ngati mpulumutsi wanu? Kwezani dzanja lanu. Kodi inu mukukhulupirira mwa iye ngati mchiritsi wanu? Apa pali munthu wakhala apa wolumala kapena china chake wagona pa machira. Kodi mukukhoza kundimva ine kupyala mcholangulira ichi? ine sinu kudziwa ninu. Ndinu chabe nkazi mutagona apo. Ngati ine ndingakweza kukuchizisa ninu, ine ndikanadzachita icho. Ine sindingakweza kukuchizisa ninu. Chabwino ndi munthu chabe amene akusangalala mwana wake anachiritsidwa. Ine sinu kudziwa ninu, ndinu nkazi, ndipo ndine mwamuna, ndi nthawi yoyamba, imene ife tinakomana mmoyo, ine ndikuganiza anthu awa, amene akubweretsa ninu, moona, ndi nthawi yanu yoyamba kuno, anangokubweretsa ninu mkati. Inu mwachokera njira ya Itali. Inu muli ndi nthunzi wa kuimfa. Inu muli ndi kansala. Sikulumala ndi kansala. Adodosa angakhoza kuchitira ninu chinanso izonzona. Ndipo inu zedu mkufa. Adodolawo sangakhoza kuchitira ninu chilichonse. Nthawi ina panali akhale atatu anakhala pa chipata cha Samaria. Ndipo akhale awo ananena, kodi ife tikhala pano mpaka ife tidzafe chifukwa matenda onse, kufa ndi njala ndi kumadyerana awana. Iwo anati ngati ife tipita ku msasa wa adani Asiriya, ngati iwo akatipha ife, ife tikafa chonchobe. Ndipo ngati iwo akatipulumutsa ife, ife tidzakhala moyo. Ndipo iwo anatenga mwayiwo, ndipo mwachikhulupiriro icho, iwo sanangodzipulumutsa okha koma gulu lonse. Tsopano inu mufa ngati inu mukhala pamenepo. Koma inu simukufunsidwa kupita ku msasa umene iwo anapita, koma inu mukuyitanidwa ku nyumba ya Atate. Inu mukufa ndi kansala, inu simukakhoze kukhala moyo kunja kwa Mulungu. Inu sindinu wochokera mu mzinda uno, ndinu wochokera kozungulira kuno, inu mwabwera njira ya Itali, ndinu wochokera ku Milwaukee, izo zona. Uko mkulondola, ine ndinaona mzinda, ine ndikudziwa izo, uko mkulondola. Kodi inu mukukhulupira izo, kodi inu mulandira Mulungu tsopano ngati mchirisi wanu, ngati inu mutero, zibeka ndu kaya inu muli wofoka chotani, kaya inu magona chotani pa bedi. Ine ndikukhulupirira mvuto lanu, ine ndikanauka mu dzina la Yesu Kristu. Ndipo tenga machirawo, ndipo zipita kwanu, ndipo ukakhale moyo kwa ulemerero wa Mulungu. Kodi inu mundimvera ine ngati mneneri wa Mulungu, ndiye dzukani ndipo muzipita, ndipo khalani bwino. Khalani bwino.
Don't be scared, get up off the car. God will make you right.
Musali muope, dzukani pa machira, Mulungu akupangani. Wina mugwire iye kotera kuti iye akhoze kudzuka ndi kupeza mphamvu. Kodi inu mukukhulupirira Mulungu? Mungu mulola iye apeze mphamvu pang'ono, iye akhala bwino. Ndi zimenezo Mulungu. Ndi uyo apo mu dzina la Ambuye Yesu. Tiyeni ife tiyime ndi kupereka mayamiko kwa Mulungu. Yali emodzi olero ndi nthawi zonse. Pitani ndipo Ambuye Yesu Khristu akudalitseni inu.